Ngiyabonga.
Bow our heads just a moment for prayer.
Asi kwatamisa makhanda ethu mzuzwana njengomkhuleko futhi kulobubungcwele balomzuzwana sazi ukuthi sesibuthene futhi sibuthene lapha egameni leNkosi kuyikhonza. Ngiyamangala kulezi zethameli uma kungaba khona oyedwa ongabane sicele sikhethekile ongathanda ukusazisa kuNkulunkulu kulobu busuku njengoba uphakamisa izandla zakho ukuba ukhunjulwe emkhulekweni phansi kumbinele ngaphansi nakuvulanda basisikezi nasezindaweni ezizungezile ngokufanayo nje uyazibona izandla zakho.
Almighty God, the creator of heavens and earth.
Kulunkulu somandla umdala wamazulu nomhlaba siza kuwe egameni leNkosi Jesu ngoba sitshenjisiwe uma singeza egameni lakhe siyoba nesicelo sethu. Kulokho ke siyakhuleka Baba ukuthi uzosithethelela kuqala kunoma yini esedleleni yethu ukuthi imikhuleko yethu izovinjelwa kulobu busuku sengathi igazi leNkosi uJesu khona manje likuhlawulele lokho njengoba ngokuzithoba sivuma iphutha lethu. Futhi sikhulekela isicelo ngasinye ngasinye salezo zandla eziphakamile uyazi ukuthi yini ebingaphansi kwaleso sandla Nkosi incazelo. Futhi ngikhulekela ukuthi uzoyiphendula ngokokuhlakanipha kwakho kukhulu Nkosi ukuthi siyaqonda ukuthi wazi zonke izinto futhi wakwazi kusukela ekuqaleni. Futhi siyakhuleka ukuthi lobu kuzoba busuku buzokhunjelwa isikhathi eside ngenxa yobukhona bakho bunathi njengoba siyimi kulobu busuku kulokhu kubonga ukuvala kosuku. Umgubho omkhulu esizweni sonke ukuthi ube muhle kangakanani kokhokho bethu nathi siphendulela amakhanda ethu kukubonga Nkosi ngalokho senzele khona. Manje sikholelwa ukuthi uzosipha zonke lezi zinto esizicelayo ngokuba sizicela egameni lika Jesu Kristu nangodumo lwakhe. Amen. Ningahlala phansi.
I'm indeed thankful for the privilege of being here. Ngibonga kakhulu
ngenhlanhla yokuba lapha futhi kulobu busuku sibuthene kuleli hall elikhulu le Life Tabernacle ukukhuluma nabantu. Siyaxolisa umfuthi mo wathi abakaze babe nakho emlandweni webandla abantu abaningi kangaka babuye kaningi kakhulu kulobu busuku kunalokho abake bakwenza kuwo wonke umlando webandla kusukela phambili laphaya. Yonke indawo igcwele ngaphakathi ngaphandle ngaphansi ukuzongeza ezindongeni nasemihubheni nangaphandle ezitaladini futhi nabantu basalokhu beza. Ngakho ke siyabonga ukuthi kusekhona kulambela ukuzo izwi likaNkulunkulu futhi manje siyabonga ngalokhu. Futhi manje uma iNkosi ithanda kusasebusuku sengathi siqale sikhulekela abantu abagulayo njengoba sivamise ukuba nobusuku noma ububili uma silapha kulezi zingqungquthela ukuthi sikhulekela abagulayo futhi iNkosi impela ibilokhu isibusisa muva nje ngalezo zinto. Bengilitshela kulokhu kusa ngenkosikazi nokuthi kanjani manje kakhulu iminyaka emithathu cishe iminyaka emihlanu noma eyisithupha idlule ngokumbamba isandla ngobunye busuku ezama ukukhombisa umunye wesifazane ukudlikiza kungaka ngokwazi ukuthi akanalutho olungalungile ngaye. Ngamthola enethumba udokotela akakwazanga ukulithola kwadlula iminyaka emithathu noma emine akakwazanga ukulithola ekugcineni lavela cishe eminyakeni emibili ule laqala ukukhula ngokusheshsha kusukela ku size yekinati walnut u size kalamula manje ku size kapapamuzi. Udokotela sasibambelele ngokukholwa no dokotela wathi ufanele nje ulikhiphe lizophenduka libe yisimila ufanele wenziwe. Futhi izolo noma kuthangi azi ukuthi izolo bezoya kwelamanqamu ngaphambi kokuhlolwa ngaguqa ekameleni ngikhuleka inhliziyo yami yonke. Futhi ngenkathi ngisukuma noma ngiqalile ngaphambi kokuba ngisukume wangitshela ukuthi ngethini. Futhi ngasukuma futhi udokotela akakwazi ukuthola umkhondo walo noma kuphi konke sekuhambile futhi nje kuhambile futhi akusekho. Ngaphinde ngamshayela ucingo esikhashaneni ezidlule futhi wayejabule kakhulu wathi evikile ledlule wathi Bill izinhlungu zazizimbi kakhulu ngangingakwazi ngisho nokuhlala ngithule ngangingakwazi ukulala ebusuku noma lutho wathi ngaso sonke isikhathi lapho ngizama ukuphenduka lelo thumba elikhulu lalijika ngaphakathi futhi wathi ngithole amazwi kudokotela lapha wathi inkosikazi Branham kwathi lapho nje eqhamuka etafuleni yena kanye nabanye odade wathi awukho umkhondo wodwa angazi ukuthi kwenzekeni wathi awukho nomkhondo wodwa futhi wathi sukuma futhi lokho athi kwenze ngikwenzile futhi ukuthi inkosi kuphendulile okunye ngibheke phansi lapha kumngane wami kwakudala esikhathini esike side sidlule umngane ogama ungumjalimane igama lakhe ngu-D-A-U-C-H ngiyacabanga indlela alibhala ngayo igama lakhe kodwa simbize ngodawo ngoba ngikwazi ukulisho kahle lelo gama lesijalimane iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye ngampapathiza egameni likajesu kristu kungekudala indoda elungile umsekeli omkhulu wayeku-oral robert namanye amadoda amaningi kodwa lapho efika ngolunye usuku ethabenakele wayengenazo izingubo wayefuna ukubhapathizwa noma kanjani ngolunye usuku wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye budala akabanga lesifo senhliziyo kuphela kodwa ukwehluleka kwenhliziyo kuphelele umkakhe ehlezi lapho ungumhlengikazi owabhaliswa kudala babenayo izibhedlela elima e-Ohio nabanye odokotela abadume kakhulu ababenabo ezweni lingekho ithuba lokuthi aphile ihora noma ngaphezulu yesehambile ukuhluleka kwenhliziyo iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye ubudala nokuhlaselwa inhliziyo ngacabanga umfuthi Bill Dawe bandla mhlawumbe ukumbona kwami kokugcina kumele ngizame ukufika kuye ngakhuleka busuku bonke lapho bengitshela ukuthi wayelele ngokumelwa yinhliziyo ngangazi eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye ubudala wayengekwazi ukuphuma ngakho-ke umngane wami omuhle kangaka manje nomndeni wami futhi ngaqala uhlangana naye ngakusasekuseni emgwaqeni okhuphukayo ngangicabanga yeke ukuthi wayeyindoda enhle kangakanani futhi ngacabanga ngelinye ilanga ngiyombona futhi ngangena ngashayela ngesivinini futhi ngaba nokusikeka kwesondo ngizange ngibe lesikhathi sokulibhalansisa noma lithathwe lelo sondo laphuma emugqeni lavele lasika ithayi laba yizicucu likhuphuka kuleyo migwaqo ebikhulu kakhonkolo futhi ngangena ngathi anginaso isikhathi sokulishintsha indoda yathi uze nikhumisa kwamanye amamayela ngamakhulu amabili ngathi anginaso isikhathi mnumzane ngiyabonga vele luyeke liqhume futhi ngathi nginesipele ngifanele ngifike kumngane ofayo futhi ngaqala kuhambahamba lapho ngase ngiphakamisa amehlo kwase kuvela umbono ngibone umfuthi dawe ehlezi ebandleni ngambuka eza futhi nangu eze ehla ngesitaladi wayesebamba isandla sami futhi wasixhawula wathi hamba umtshele isho kanje inkosi nangu ehlezi mnumzane futhi cishe ngenkonzo elandelayo kwenzeke ukuthi ngibheke ezansi lapho futhi nakho ngokuhlezi umfuthi dawe ehlezi ebandleni washayela izansi amamayela ngamakhulu amathathu ukusuka e-Ohio ngiye eNew York ngevikele dlule nakho ehlezi eNew York khona phakathi kwakho konke lokho nango ezansi eshiriport kulobu busuku uhlezi lapha manje uma ngidlule ezintubeni zesikhathi ngingene ephakathini uma uNkulunkulu ngivumela ukuba ngidlule ngokuthula ngolunye usuku ngiyomchawula ngakolunye uhlangothi ngoba uNkulunkulu ofanayo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule izinto ezinkulu angikwazi nje ukungena ukuze ngilitshele nje ukuthi kwenzekeni ezinsukwini ezimbalwa ezidlule kubukeka kanjalo ngiyakholwa qinene kusukela kuleso sehlakalo eColorado emavikini ambalwa edlule inkosi ibe nomusa kakhulu kimi ukuphendula umkhuleko futhi kufanele kube nesigaba sesithathu neyazi senkonzo futhi angisoze ngakusho ukuthi kuyini futhi ngakho-ke ngikholwa ukuthi inkosi nathi futhi izokwenza izinto ezinkulu kulobu busuku ngicabangile njengoba lona bekuwumkhosi ukubonga esikhundleni sokushumayela ngizothatha nje njengesifundo sikasonto sikole futhi ngibeke isisekelo senkonzo leyo noma inkonzo yokuphulukisa nanoma iyiphi inkonzo isisekelo sevangeli futhi nganginomfowethu ukuba afunde encwadini ka-Exodus isahluko seshumi nambili ngizoqhubeka ngifunde nje noma ngivele ngifunde lapho enye ingxenye ayifundile ngaleya ngingathanda ukubuya ukuze ngithole umcabango wami evesini leshumi nambili lesahluko seshumi nambili nevesi leshumi nantathu ngicabanga ukuthi yikho ngokuba ngiya kudabula izwe laseGibhithe ngalobu ubusuku ngibulale amazibulo onke ezweni laseGibhithe kokubili abantu nezinkomo ngeze zahlulelwe kuzo zonke izithixo zaseGibhithe ngiyinkosi.
And the blood shall be unto you a token upon the house where you are.
Igazi liyakuba luphawu kini endlini lapho khona, lapho ngibona igazi ngizodlula phezu kwenu, futhi isifo ngeke sehlele kini kunibhubhisa lapho ngishaya izwe laseGibhithe. Lowo ngumbhalo ogqamile kimi, futhi manje ngineminingi eminingi imibhalo ebhale phansi lapha namanye amanothi ukuthi ngingathanda ukukhuluma kuwo imizuzu embalwa, futhi bengingeke zame nje ukukwenza kube njengesifundo sikasonto sikole ukuze sizoqonda ngokucacile. Futhi ngibheke isikhathi sokugqabula sikamoya kaNkulunkulu kulezi zinsuku zokucina esiphila kuzo manje ngokunye kugeleze kukamoya ongcwele ungene ebandleni ukwenzela ukholo lohlwitho ngaphambi nje kokuba lufike. Futhi yonke into ihlezi iqondile ngokohlelo ngalokho. Futhi ngikholwa ukuthi manje sisesikhathini lapho izwi lifanele libe nokwenzisisa. Ngikholwa ukuthi isikhathi sokubeka iceleni izivumokholo zethu nemicabango yethu, futhi sibuyele ezweni. UNkulunkulu kuye yonke iminyaka, njengoba ngikhulume izolo kusihlwa, washo ukuphela kusukela ekuqaleni, washo ukuyoba khona esizukulwaneni ngasinge. Kanti futhi uNkulunkulu ezikhathini zasendulo wathumela abaprofethi. Lapho isikhathi ngasinye sifika ukuba lezo zinto zenzeke kulowo nyaka, wathumela abaprofethi, lezwi lenkosi njalo lize kubaprofethi bakhe, umprofethi walowo nyaka. Futhi isikhathi ngasinye into kuphela lowo mprofethi ayenza kwakungukubonakalisa ncamashi isithembiso salowo nyaka. Futhi lapho usuku inkosi yethu uJesu efika enkundleni, wayengukubonakaliswa kwezwi lalowo nyaka. Wayengu-Isaya isishiyagalolunye isithupha, sizalele umntwana nokunye nokunye. Kwasekuthi-ke wayengu-Isaya wamashumi amathathu nanhlanu, u-Isaya wamashumi amabili nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye okufanayo. Leyo yonke leyo mibhalo eyabikezelwa waphuma ukubonakalisa lelozwi, wenza khona kanye okokumele kwenziwe ngalolo suku, ngokuba izwi lencwadi iyizwi nezwi linguNkulunkulu. Futhi manje isivele ibekiwe, kudingeka nje umuntu othize eze enkundleni ukubonakalisa lezo zithembiso, ukukholwa obizweni lukaNkulunkulu. Futhi ngiyazi sibe sezansi sadlula ekuzenziseni okuningi nokunye nokunye. UMose no-Aroni bakhithimela entweni efanayo, kodwa lapho lokhu kuvela yima ungangiyakazi. UMose ngenkathi ehlangana naleyo mibono ephathelene nemizwa omkhulu, wavele wabadedela bahamba, babenza lokho impela akwenza, kodwa walinda kwaze ilapho ukubonakaliswa kugcwele sekwenzekile, futhi kwethenjiswe into efanayo ukuthi iyokwenzeka ngezinsuku zokugcina, ngokuba njengoJambri noJane bamelana noMose, kanjalo namadoda anamuhla. Kodwa manje lokho akusimisi isithembiso, lokho kuzokhulisa isithembiso kuphela, lokho kuyosenza sibe ngokoqobo. Manje ngifuna niqaphele kulobu busuku esizokhuluma ngakho ngokuthi uphawu, uphawu.
Now, the first, I want you to notice what the order of this is.
Manje ukuqala ngifuna niqaphele ukuthi inqubo yalokhu yini, yini inqubo yePhasika. Kufanele kube yimvu yesilisa, futhi ifanele ihlolwe izinsuku eziyishumi nane. Kungumfanekiso ophelele kanjani kaKristu isifaniso, owesilisa iwundlu. Futhi wavivinywa iminyaka emithathu nengxenye yenkonzo yakhe ngabagxeki nakho konke abefundisi basesontweni bangalelo suku, kodwa wafakazelwa ukuthi ubambelisisa ezweni likababa ngisho naphambi kukaSathane, wathi kulotshiwe, kulotshiwe, njalo njalo. Wasinqoba isitha ezweni. Isibonelo esiphelele kithi namuhla, njalo nqoba isitha ngezwi likaNkulunkulu elilotshelwe usuku. Futhi wathi kubo, hlolani imibhalo ngokubani, cabanga ukuthini nokuphila okuphakade kuyo, futhi yiyo ifakaza ngam. Ngamanye amazwi, uma ngingenzi lokho umbhalo othi kufanele kwenziwe ngalolu suku, kodwa-ke ngingongakholwayo. Kodwa-ke ngubani ongangibeka icala ngesono na? Isono ngokungakholwa. Wabonakalisa sonke isithembiso uNkulunkulu asenzela lolo suku, wasigcwalisa. Wahlangana nosuku ngoba wayengumesiya, futhi lolo kwakuwusuku lukamesiya. Manje siyaqaphela ukuthi ngesikhathi sokuhlwa iwundu lalihlatshwa ngemva kwesidlo sakusihlwa sekuhlwile kakhulu ngendlela efanayo iwundu elabulawa ngayo. Manje qaphelani, lonke ibandla lika-Israyeli lalifanele libulale iwundu, futhi kwakungu-Israyeli owafakaza ngokufa kwakhe futhi wabiza igazi lakhe. Sikhuluma ngalokho kusasebusuku uma inkosi ingena, uma kungenzeka futhi kuthokozise inkosi igazi ezandleni. Futhi qaphelani, leli gazi lixutshwanga nanoma yini enye, lalingexutshaniswe, kwakuyigazi nje lodwa laleli wundlu, futhi lifanele lishaywe phezu kwekhothamo nasensikeni yomnyango, lalingexutshaniswe. Yilokho namuhla bazama ukuhlanganisa konke okunye nalokhu, izivumokholo nezinhlangano nazo zonke izinhlobo zokuzijabulisa nakho konke, kodwa ngeke kuxubane. Ukhona ngokuphelele, ngeke kuxubane nanoma yini, igazi lalingexutshaniswe. Futhi kufanele kudliwe kulungiswe abantu abagqokisiwe abalungele uhambo. Lapho lokhu kwenziwa, abantu kumele balungele uhambo. Akusikho okongakholwayo emi ngaphandle futhi ezulana nakho, kungokwekholwa eselivele lingaphansi kwegazi, eselivele ligqokile, lifake izicathulo, utendolo esandleni salo, izinkalo zalo ziboshiwe, futhi lilungele ukuhamba ibanga. Isizathu sokuthi ngikhethe lokhu namhlanje usuku lokubonga umgubho, ngokuba umgubho namuhla lokho okokhokho bethu abangabahambi uNkulunkulu ababusisa ukuba benze ngapha ukuzoqala isizwe. Futhi benza futhi isizwe sinamandla simi ngaphezu kwakho konke ezweni namuhla, kukho konke ukukhohlakala kwaso, kodwa sifanele siwe. Asizange sibe sikhulu ngokwemibhalo, asizange siguge, sasingeliselisha iwundlu. Iwundlu laselikhuluma njengodrako phambi kwakhe, akaphumi emanzini amaningi ukujiya nezixuku nabantu, kodwa saphuma emhlabeni. Ngakho-ke sithele ukuthi iwundlu lalinezimpondo ezimbili, okwakungamandla omphakathi nawobufundisi. Kusobala bahamba ndawonye manje ukuze bakhulume njengodrako, benze umfanekiso kuze isilo, futhi thina nenkululeko yokukhonza uNkulunkulu kulesi sizwe. Futhi manje sikhothamisa amakhanda ethu, sizungeza itafula lethu namuhla ukubonga uNkulunkulu ngokudla kwemvelo asikhulisele khona, futhi wasilungisela khona kulo nyaka. Futhi ukuba akazange akwenze lokho, ngabe safa sonke. Ngoba indlela kuphela ongaphila ngayo ngokwenyama yingoba kukhona kumele kufe nsuku zonke ukuze wena uphile. Uma udla inyama yenkomo, inkomo yafa. Udla imvu, awu, yafa. Uma udla amazambane, ukuphila kwawo wafa. Uma udla imifino yafa, uphila kuphela ngento efile. Futhi uma ukuthile kungafi, awuphili. Futhi uma ukuthile kufanele kufe ukuze uphile ngokomzimba, kakhulu kangakanani ukuthi into ethile kwadingeka ife ukuze siphile phakade. And it's by the substance of this death that I'm speaking of tonight that we are alive. Futhi kungento yalokhu kufe ngikhuluma ngakho kulobu busuku, ukuthi siyaphila kulobu busuku. Kukhona kumele kufe. IPhasika lalingumfanekiso kaKristu, ukuphila kwethu okuphakade. Manje sifuna kunaka kwakho, kwakho okungahlukanisiwe. A token. He said the blood shall be unto you a token. A sign. Uphawu, wathi igazi liyakuba uphawu kini, isibonakaliso. Uphawu ngokuka Webster yisibonakaliso senani elikhokhiwe. Uphawu luyisibonakaliso sokuthi inani selikhokhiwe. Njengezinkampani zikaloliwe kanye nezinkampani zamabhasi, uyangena futhi ufuna ukuba ne ugibele ibhasi kuphela ngophawu wezindaweni eziningi noma lololiwe. Uthenga inani lohambo lwakho, uyalikhokhela, futhi bakunikeza uphawu lokuthi inani lohambo lwakho selikhokhiwe. Ngakho-ke yilokho kufanele ube nakho kungena ebhasini elihamba kujantshi noma inkampani kaloliwe. Iwundlu lika-Israyeli elihlatshiwe laliyisidingakalo sikaJehova ukuze ubalekele ukufa. Kufanele kube khona ukufa okuyisibambiso. Futhi Jehova wayefune iwundlu elihlatshiwe negazi laliwuphawu lokuthi isidingakalo sasesenziwe. Manje igazi laliyisibonakaliso sokuthi kukhona okwakufile negazi ngokwalo laliwuphawu.
It was saying that this house has met the requirements of Jehovah's word.
Lalisho ukuthi le ndlu ihlangabazane nezidingakalo zezwi likaJehova, ukuthi ngakho-ke ivikelwe yilolu phawu ukuthi inani lohambo lwethu selikhokhiwe. Umfanekiso omuhle kanjena lapha uKristu kulokhu, umfanekiso nje pho wophawu lwethu lwanamuhla. Ukuphila kwakuvela emhlatshelweni futhi manje igazi laliwuphawu, iziyalo zakhe zazenziwe. Igazi uJehova kudingekanga ukuba akubone ubulale wundlu, wawunegazi nje emnyango ngenkathi ingelosi yokufa idlula, futhi kwakuwuphawu ukuthi iwundlu lalifile.
Was the token that Jehovah's requirements.
Igazi laliwuphawu lokuthi izidingakalo zikaJehova kwakuhlangatshezanwe nazo kule ndlu, nokuthi inani laselikhokhiwe, futhi uphawu lwaluyilokho. Lapho ngibona uphawu, ngizodlula phezu kwenu. Uma uphawu lulapho wakhombisa inani, niyabo igazi lalingekhona ukufa, kodwa laliwuphawu lokufa. Lapho ngibona igazi, ngiyokwazi ukuthi inani lokufa selenziwe. Ngakho-ke ngizodlula phezu kwenu. Bhethisani, niyabo umkhonzi okholwayo wayebandakanywa nomhlatshelo wakhe ngophawu.
The worshipper who believed Jehovah.
Umkhonzi owayekholwa uJehova futhi wahlangabezana nezidingakalo zikaJehova, wayezibandakanye yena uqobo ngokuzigcoba uphawu kuye uqobo nasendlini yakhe. Lokho kwakukuthi umkhonzi wayekukholwa lokho. Uhlobo oluphelele lukaKristu walolu suku, khona-ke igazi laliwuphawu lokuzibandakanya ukuthi leli kholwa selihlangabezene nesidingakalo sikaJehova. Futhi ngiqinisekile ukuthi ingelosi yokufa izomele idlule endlini yami, ngoba ngihlangabezene nophawu lukaJehova. Iwundlu lifile esikhundleni, lifela umndeni wami nabathandekayo bami abangaphansi kwaleli gazi. Futhi nanto uphawu lokuthi iwundlu lifile. Amen. Nalo uphawu, izidingakalo zikaNkulunkulu zanelisiwe. Amen. Uma ngicabanga ngakho, inhliziyo yami iyagxuma ngenjabulo. Manje ukuphila kwesilwane kwakungenakubuyela phezu kwekholwa, ngakho-ke igazi lalifanele limele uphawu. Yabo, igazi lasongwa esilwaneni esaqalwa engqamuzeleni elilodwa legazi. Lalenze lonke leli gazi elalisesilwaneni. Lapho leli gazi lehlukaniswa, ukuphila kwasishiya isilwane. Manje umkhonzi ezibandakanye negazi wayefanele abonise ikhemikhali yangempela yegazi. Kungani na? Yilokhu kuphela ayengakubonisa, ngoba ukuphila kwesilwane kwakungeke kufika phezu kwesidalo esingumuntu, ngoba ukuphila kwesilwane akunawo umphefumulo.
But the human being has a soul.
Kodwa isidalo esingumuntu sinomphefumulo, ngakho-ke ukuphila kwakungena kubuya. Ngakho-ke igazi lalifanele limele uphawu lokufa.
Now we have a token in this day.
Manje sinophawu kulolu suku, sinikezwe uphawu oluyisifaniso salolo hlobo, salolo phawu lwemvelo, sinikezwe elingaphezu kwemvelo, uphawu oluphakeme kakhulu. Konke lokho kwakufanekisela ngaphambili, kunikezwe lesi sizukulwane, kunikezwe uphawu. Manje sinomoya ongcwele uluphawu lwethu, futhi kungukuzibandakanya kwethu ukuthi samukele ukufa kwewundlu. Akukhona nje kuphela ukuthi uJesu wayeyimpilo yesidalo esingumuntu ukuthi ibuyele kithi, kodwa kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe ebonakaliswe enyameni obabuyisela phezu kwethu ukuba amadodana, ukuthi manje singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Lolo uphawu kungukuzibandakanya kwethu kwePhasika, kungukuzibandakanya kwethu ukuthi simkholiwe uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu yamukele. Emuva lapho babengenalo ivangeli njengoba sinalo namuhla. Kwakufundiswa ngezimo futhi kwadlula emasikweni ngoba umoya ongcwele wawungaphiwanga. Kodwa namuhla sinayo into, asinaso nje isimo noma amakhemikhali nje. Ubungeke uthathe igazi likaJesu Kristu futhi ligcobe kuzo zonke izinhliziyo.
But God sent back the Holy Ghost. That's the token.
Kodwa uNkulunkulu wathumela emuva umoya ongcwele lolo uphawu olwaluphezu komuntu enhliziyweni yomuntu.
And that is your identification.
Futhi lokho kungibuza ibandakanya kwakho kokuthi ulamukele icebo likaNkulunkulu, wahlangabezana nezidingakalo zikaJehova, wahlangabezana nazo enzela wena eKalvari, futhi wena uhlangabezane nazo emadolweni akho, futhi uNkulunkulu kunike isibonakaliso sophawu ukubuya kukamoya kwakuphezu kukaKristu ukuwe, nokuzibandakanya okuqinisekisiwe kwempilo yakhe, ukufa, ukumbelwa nokuvuka, futhi uphila kuze kube phakade manje ebandleni elikholwayo. Amen. Kuwuphawu luqinisile isibonakaliso sophawu. Lokho kungaba kuzokhulunywa kabi ngakho impela, yilokho okukuphonela lapho iGibhithe lahlekisa ngakho, kanjalo nabantu namuhla. Kodwa nokho kusewuphawu oludingwa nguNkulunkulu. Bakwazanga ukubeka igazi, igazi eliyikhemikali likaJesu phezu njengoba benza iwundlu, ngoba babeka igazi eliyikhemikali lewundlu phezu kwakhe, ngoba kwakungekho kuphila iwundlwini okwakungabuyela kumkhonzi. Kodwa nakho ukuphila okwakusegazini, okungukuthi ukuphila kusegazini. Manje igazi lachithwa eKalvari, lageleza phezu komhlabathi, futhi sinophawu lwegazi okungumbhaphathizo kamoya ongcwele ukusibandakanya njengamakholwa. Futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, hhayi oprofesa kuphela, kodwa amakholwa abandakanyiwe. Bangase bangalandeli, mhlasimbe bazokwenza, mhlawumbe bayokwenza. UJesu wathi ziyakubalandela abakholwayo, akunakwenzeka ngokuphelele ukuthi kungenzeki. Imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza. Lokho ukuzibandakanya. Ukukhonjwa kukaJesu kwakuwukubonakalisa izwi likaNkulunkulu ayeyikho. Nenkomba yebandla namhlanje ingukubonakalisa izwi elitshenjisiwe lalolu suku. Ngomoya ofanayo wabonakaliswa futhi waphilisa izwi ngalo nkathi. Umoya ofanayo uphilise izwi ekholweni namuhla, futhi ubonakalise into efanayo ekhombisa ukuthi uphawu lukumuntu okungukuphila okuvusiwe kukaJesu Kristu ophila ekholweni lakhe. Wo lokho bekufanele kokhele ibandla ngomlilo, futhi lokho kuyiqiniso, kuyiqiniso njengoba nje kungaba njalo.
We have to identify ourselves.
Sifanele sizibandakanye nomhlatshelo wethu, sifanele sibandakanywe ekufeni kwakhe. Lapho umJuda ebeka isandla sakhe phezu komhlatshelo, wayezibandakanye edlulisela izono zakhe emhlatshelweni wakhe, futhi umhlatshelo wafa. Manje sibeka izandla zethu ngokukholwa phezu kukaJesu Kristu, futhi sibandakanywe naye ekufeni kwakhe. Hayi ekufeni kwakhe kuphela, kodwa uma samukelwe sibandakanywa, hayi ekufeni kwakhe kuphela, kodwa ekuvukeni kwakhe. Ngokuphila okwakukuye kubuyiselwa phezu kwekholwa njengophawu, isikhumbuzo sokuthi ukufa kudlulile kuso. Kuthi uNkulunkulu kubeke uphawu phakathi embusweni kaNkulunkulu kuze kube usuku lokuhlengwa kwakho. AbaseFesu besine ivesi lamashumi amathathu. Ivangeli langempela loqobo lihlanzekile njengoba nginazi, ngiyazi liqiniso, ngilivivinyile. Ayikho enye inkoleloze, akukho ukuzakhela, akukho maqhinga, akukho migilingwane, akukho lutho. Ukukholwa kumsulo nje okungangcolisiwe ezweni likaNkulunkulu nemisebenzi esiqediwe uNkulunkulu yayidinga eKalvari. Sazi ukuthi akukho esingakwenza ukuze sizisindise. Simukela nje lokho asenzela khona. U-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu, futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Kodwa-ke uNkulunkulu wamnika uphawu lokusoka njengophawu lokuthi waye kwemukela ukukholwa kwakhe. Nanto-ke ivangeli. Manje uma sizisho ukuthi siyamkhola uNkulunkulu kodwa-ke uNkulunkulu uzokhomba ukukholwa kwethu ngokusinika uphawu lwegazi likaJesu elaqeda umsebenzi wethu eCalvary kodwa-ke ukuphila kwethu kuko kwakhe ukuphila komtatshelo wethu kukithi kungeke kufike ngegazi elikhemikhali yilewundlu ngoba ngokungekho lutho lapho ukuba lubuye isenzo ephathelene nemithi yemvelo yomhlaba nje ubungeke udlulisele igazi esidalelwe singumuntu ngeke kusebenze igazi lesilwane ngeke lingene egazini lomuntu ngakho-ke amakhemikhali ayengeke asebenze okubonisa ukuthi kwakuyisithunzi kodwa manje ukuphila okwakusegazini kuba luphawu futhi manje uma sizikhomba thina ukuqobe kufeni kwakhe ukumbelwa nokuvuka nokukholwa kuye nokubhaphathizelwa ekufeni kumbelwa nokuvuka kwakhe lapho sisukuma umoya engcwele ukhona ukusinika uphawu uphawu lwaphakade lulotshwe kuye yonke inhliziyo yakho umphefumulo kwakheke ingqondo umzimba wonke okunye ukuthi ungumuntu ohlukene nokungakholwa ungumuntu ohlukene nezinto ezizezwe uhlukene nokufa uhlukene nakho konke futhi ungumkhiqizo uNkulunkulu awubeke uphawu embusweni ngomoya wakho ongcwele akekho udevele akukho akukho kugula akukho kufa akukho sizi futhi akukho okunye okungakukhathaza inqobo nje uma ubambele lo phawu phezu kwakho amen ukukholwa kwakho kungeguquka ukupha kuzisa lokho futhi kwakha isimo sikajesu kristu umfanekiso ohamba kuwo namhlanje futhi lapho ngibona uphawu ngizodlule kini yisibonakaliso isibonakaliso sokuthi inani selikhokhiwe ujesu wakhokha inani nawe walemukela kuye ubambe uphawu esandleni sakho unesiqiniseko sokuvuka unesiqiniseko sokuthi konke okudingayo kulolu hambo kuhlinzekwe kulolo phawu lokuhlupheka kwakhe Calvary lapho ahlangabezana khona nenani laso sonke isiqalekiso sasingabekwa phezu kwakho lolo phawu lukhuluma ukuthula amen akukho devele ongema phambi kwalo akukho lutho olungama phambi kwalo ngoba uNkulunkulu ulamukele uthi ubambe uphawu esandleni sakho ukuthi inani selikhokhiwe oh luphawu luqinisile uyazi enkantolo uma kuthethwa icala lapho wazi ukuthi ubhekene nokufa kanjena lapha indoda yenetclabhu esanda kubulala lo mnumzane Oswald uma bewazi ukuthi ubhekene nalokho noma yinto efana nayo ubungaqasha ummeli obedlula bonke obungamthola bengingakwenza ukuba bengazi ukuthi impilo yami ibisengcupheni bengiyoqasha ummeli obedlula bonke bengingamthola wonke umuntu bengakwenza kuyinto enengqondo kuphela kuyenza manje kulolu daba ukwazi ukuthi uzoya esihlalweni sikagesi futhi uzokwehlukana nomndeni wakho uze kube phakade njengoba bekubulala ngogesi kumbe noma kungaba yini ngoba uyazi ukuthi unecala futhi lo mmeli uzama ukumela icala lakho manje ummeli angase acabange ukuthi ukubeke phansi konke kodwa uyabona ngubani umakheleli ozonquma icala
whether the attorney can make it clear to him that you're justified
ukuthi ummeli angakucacisa yini kuye ukuthi ulungisisiwe ngesenzo sakho ummeli ufanele akwenze kucace kakhulu ejajini ukuze ijaji libone ubulungiswa kwesenzo sakho
oh god if the people could only see this
wonkulunkulu kuba abantu bebengabona lokhu kuphela ijaji lethu lingummeli wethu icala selixazululiwe sekuphelile ufanayo oyijaji ungummeli ungummeli wethu icala selixazululiwe sinophawu ukubili ijaji lommeli bangumuntu eyedwa ngenkathi unkulunkulu enziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu ijaji lethu liba ngummeli wethu necala lixazululiwe nomoya ongcwele lapha okophawu ukuthi sesilungele ukwedlula sisuka lapha siye emazweni ngaleya sikhululiwe esonweni sisesibobe sono nhlobo sisesibobezwe bantwanyana andisibabezwe ijaji nommeli wethu wayengofanayo umuntu ofanayo ngakho-ke icala lixazululiwe icala lalilikhulu kithi icala lokuthi sonile lalilikhulu kakhulu kithi kwaze kwathi ngisho lengelosi enkulu yayingakwazi ukulimela Ngehla kabezani nezidingakalo akukho ngelosi akukho kerubi akukho serafa akukho kwakungahlangabezana nenani okukuphela kwento eyayingenziwa kusindisa ohlangalesintu kwakungukuba ijaji lithathe indawo futhi libe ngummeli futhi futhi lokho ncamashi akwenza
or the blood in the time of Egypt's
uma uphawu noma igazi ngesikhathi sokuphuma kweGibhithe ukuphuma kwabo
if the token was so the supreme
uma uphawu lwalungisibonakalise sikhulu kakhulu manje uma uphawu lwalungasizi ngalutho ngaphandle uma uphawu lwaluvezwe obala
the token had to be displayed
uphawu lwalufanele luvezwe obala hayi ozwelanayo nophawu kodwa uphawu kumele lubhecwe Kuthi abantu ukuthi noma ubani wayengafakazisa kangakanani ukuthi wayengumJuda nomJuda wesivumelwano ngokusoka lokho akwenzeka lutho ngakho nhlobo wathatha uphawu hayi isivumelwano akazange asho lapho ngibona isibonakaliso sesivumelwano kodwa lapho ngibona uphawu lokho ke namhlanje ungahle ube ngumKristu ozishoyo ngathi ube isivumelwano ube nesivumelwano noKristu kodwa ngaphandle uma lelo phawu luvezwe obala kuleli hora lakamuva esiza kulo manje yikho indlela yokuba adlule uphawu ufanele luvezwe obala ufanele luvulwe Manje akubulali umJuda wayengakhuphuka futhi athi ngizonibeka iceleni mina madoda ngikholwa ukuthi lokho kuyiqiniso ngiyamkhola uMose umprofeti ngiyayikhola leyo nsike yomlilo emiholayo ngikholwa ukuthi lowo nguJehova Bakaza ngakho konke kholo yizi lonke umlezo wonke kodwa nokho uthi manje nami ngikahle njengani ngoba ngingumJuda osokile Uma wayengenalo lelo gazi ngobusuku bePasika wafa ngokufanayo nje futhi namhlanje lonke ibandla wonke umuntu ngamunye ongekho futhi ongeke luveze obala lulophawu lukamoya ongcwele uyafa ngokomoya futhi uzokufa akukhathaleki ukuthi ukholelwa kangakanani ekufeni kumbelweni nasekuvukeni kungakhathaleki ukuthi ungasiphinda kangakanani izivumo kholo zabapostoli usiphinde noma yini ongayenza kungakhathaleki ukuthi ufunde kahle kangakanani nokuthi ube nesipiliyoni esingakanani sesayensi ezenkolo ungase ube neziqu zobudokotela kanye neziqu zobuciko nanoma yini enye iDD LD udokotela wesilatini noma ngabe yini ongaba yiyo noma incwadi kodwa lokho ngeke kukwenze Kufanele kube uphawu oluvezwe obala. Kwakuyisithunzi nje selangempela salolu suku isifanekiso. Uphawu lufanele luvezwe obala. UmJuda wayengahlinzeka, wayengahlinzeka ubufakazi obubonakalayo bokuthi wayesesivumelwanweni. Kodwa uphawu lwalungekho lapho izivumelwano zazingenamsebenzi futhi kunjalo nenamuhla mfowethu dadewethu ngifuna ukukhumbule lokhu wena ngaphakathi ngaphandle ekumbini elingaphansi nomaphi lapho ongaba khona ihora selifikile futhi wonke umuntu angabona ubuthuntu bebandla namuhla wonke umuntu angabona ukufa kwamalungu amaningi amaningi kakhulu Kungenxa yokuthi nidlalile nithathe amadlingozi futhi nithathe ezinye izinto futhi nithembele ekuhlakanipheni komuntu othize phezu kwesayensi yezenkolo yenhlangano ethize phezu kobulungu bebandla likamama wakho naphezu komelusi othize oqotho kodwa ukuthi konke izinto ezilungile angimelene nalotho nazo njengalokhu ukusoka kwakungenjalo kumJuda kodwa lokho kwakungelona uhlelo lukaNkulunkulu lapho ngibone igazi futhi lona kuphela
And today the Holy Ghost is
Futhi namuhla umoya ongcwele usivumelwano sikaNkulunkulu nabantu besivumelwano sikaNkulunkulu umoya ongcwele ukuphila kukaKristu obusiwe ufanele kuveze obani ebandleni phakathi kwabantu kumenza onguye ezwela namuhla laphakade Ungukhathaleki noma ngabe uyilunge liqotho kangakanani ngakho ube noma yini ongaba yiyo indoda elungile noma isifazane elungile lokho kulungile ngokuqinisekile siyakwazisa lokho kodwa uphawu kuphela oluyo kugcina uphila uphawu lukaNkulunkulu ungase abe umfundi weBhayibheli ungase ube umuntu elungile ngaba ngisho umengameli ngaba yini noma yini ufuna kuba yiyo azikho izaba
When God started
the call ukuphuma eGibhithe, ubizela uIsrayeli ngaphandle eGibhithe, eyezweni lakhe lesethembiso, kwakungekho zaba, wonke umuntu kwakufanele aveze obala igazi.
And today the Exodus is calling out of the systems into the bride.
Futhi namhlanje uphumo lobiza ukuphume ezinqubweni kungene kumlobokazi kunendaba ukuthi ingakanani ngibo kuyo isadinga uPaul ukuphila kuka Jesu Kristu futhi ngoko kunye kuzosebenza noma kunjalo uPaul usadingeka wokumuntu kungakatheleki noma ngabe wayeyindoda eqotho kungenzeka ukuthi wayengufaro wasegibhithe futhi wayeyindoda ebaluleke kakhulu yosuku kodwa uPaul olufanele lubhecwe kuyo kunendaba ukuthi yayibaluleke kangakanani noma ngabe ingumbishophi umpristi noma ngabe yini umongameli inkosi umbuso omkhulu inkosi enkulu lokho kwakungahlangene ngalutho nakho uNkulunkulu waqonda kuphela abantu besivumelwano abanophawu into efanayo namhlanje umoya ongcwele uzoqonda kuphela abantu besivumelwano sithela ukuthi ukufa kwase kulungele ukushaya igibhithe noma ngasiphi isikhathi manje uNkulunkulu wayebabonisile umusa wakhe amandla nezibonakaliso ngifuna nazi ukuthi lokho kulandele yonke imvuselelo umusa amandla nezibonakaliso umusa ukuze kubantu amandla ukumenza azazise kanye nesibonakaliso sesikhathi khona impela nje akwenzile namuhla enye into ukwenze ngezindlela eziningi ungathatha lowo mbhalo woda lapho futhi ujikelezise ujikelezise amaviki ayishumi lapha futhi ungawushineze yeka ukuthi bekuyofanekisela kanjani izigaba ezintathu ezidlule kuzo bekuyofanekisela izihe ezintathu zikaNkulunkulu ngoLuther, Martin nePentecost.
Martin Luther and also through Wesley.
Martin Luther futhi kanti futhi ngoWesley nePentecost izigaba ezintathu zohambo izigaba ezintathu zohambo lukaIsrayeli izithunywa ezintathu eziya eSodoma zonke lezi zinto ezehlukene ezaziyofanekisela.
It would symbolize the ministry of the
Bekuzofanekisela inkonzo yanamuhla bekuzofanekisela umlayezo kaBilly Graham womusa emhlabeni kaOral Roberts njengamabandla emhlabeni nobukhona bukaJesu Kristu njengesibonakaliso sokugcina ezweni ngokuba isedoma latshela isibonakaliso sabo sokugcina ibandla elingokombhalo lowo owabizelwa ngaphandle batshela isibonakaliso sabo sokugcina ngaphambi kokuba izwe labezizwe lishiswe uJesu wathi kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu into efanayo futhi sithela ukuthi lezi zinto ezinkulu zazibonakalisiwe eGibhithe nangaleso sikhathi isifiso sabo kwakungekhona ukuphenduka noma ukukholwa umlayezo futhi uma lokho futhi uma lokho kungesilo izwe lamuhla angilazi izwe babekade bebenomusa amandla futhi babone izibonakaliso zenyanga izibonakaliso zesikhathi uNkulunkulu loba futhi ngesandla sakhe emvelweni izinto ezinkulu ezisabekayo eziphakaphakeni ukuthi abazi amasoso andizayo bawabiza kanjalo nakho konke amasukuniki nanoma yini bafuna kukubiza ngayo osomkhumbi mkati bendiza iziphakaphakeni izibonakaliso ezisabekayo ukuze amazamba komhlaba izindawo ngezindawo ukubhonga kolwandle izinhliziyo zamadoda azehluleka ukwesaba ukuthi deka kwesikhathi nosizi phakathi kwezizwe zonke izinto azithembisile sibonile leyo mibhalo yesandla odongeni sikubone ngamehlo ethu siyabona ebandleni lapho umusa uphumele khona ukubabiza siyabona lapho amandla ebonakaliswe khona eyiqembu lepentekostali ukubuyisela futhi umbhaphathizo kamoya ongcwele amandla
And we've seen the supernatural.
Futhi siwabonile amandla angaphezu kwemvelo kubandakanywa kukaJesu Kristu uqobo lwakhe emiphakathi kwethu phakathi kwethu futhi enza izinto azenze kuqaleni bona kanye ofakazi yabafanayo ngcamashi uIsrayeli ephuma njengezibonakaliso nje njengoba sinjalo namhlanje bezisale ukuthi uIsrayeli watholana ophumweni lwabo into yokuqala abayitholayo ukukhomba ngempela ukuthi ihora laseliseduze kwakungumprofethi onomlayezo uMose wehla nomlayezo izwi likaNkulunkulu lalinomose into elandelayo uMose wadingeka khonjwe futhi wakhonjwe insika yomlilo eyakhomba umsebenzi wakhe ukuthi uNkulunkulu wayemthumile noMose wayenezwi likaNkulunkulu ngisho nokudala izinto nokuzethula phezu komhlaba
And the token that God gave him by the blood was
Nopa uNkulunkulu abanika lona ngegazi kwakuyinkomba noma isiqiniseko njalo ukuthi bayoweliswa ngesikhathi sokufa Into efanayo yenzekile namhlanje, into efanayo izinto kaNkulunkulu nilethwe kithi, insika yomlilo iphakathi kwethu ikhomba uJesu Kristu ovusiwe kwabafileyo, onguye izolo namuhla naphakade, neziqiniseko zompapathizo kamoya ongcwele ezinhliziyweni zethu ukubeka uthando lwethu kuNkulunkulu. Uphumo liyaqhubeka futhi. U-Israyeli ephuma njengoba ngishilo, ungumfanekiso njengebandla liphuma, noma umlobokazi ephuma ebandleni, umlobokazi uzoba yinsali, kuzoba yiqembu elincane abakhethiweyo abamiselwa ngaphambili. Lapho owesifazane ebeka isiqephu sempahla, ebeka iphethini lakhe phezu kwaso, indlela azosinquma ngayo uthi unendlela yakhe yokukhetha, kodwa obusele kulelo phethini uhlobo olufanayo lempahla obeluse ephethinini, kodwa kwakumiselwe kuye ukuthi akuthathe lokhu, wazilungisela. UNkulunkulu wenza okufanayo futhi insali yenzalo yosifazane eyayisele phezu komhlaba. Namuhla ukubizwa komlobokazi aphume ebandleni, uphumo kwenzelwe uhlwitho, ngokuba ibandla ngempela lidlule ezikhathini zokuhlupheka, njengoba nina abazalwane bephentekostali likushumayelile. Ngiyakukholwa lokho, ibandla liyadlula kukho, kodwa hhayi umlobokazi. Qhaba umnumzane omunye exoxisana nami ngalokho esikhathini esiyengeside sidlule, wathi ibandla lizofanele lidlule okokuhlanjululwa. Ngathi lokho kuyiqiniso, ngoba le nqaba igazi. Kodwa uma isikhathi sokuhlupheka sibamba umlobokazi, unkosikazi wakhe uqobo ekuhlushweni na? Qhaba umnumzane, igazi likaJesu Kristu sihlanzile kuso sonke isono, kuthi abusekho ukuhlanjwa. Ngegazi likaJesu Kristu nalolo phawu njengenkomba yokuthi selihlanziwe. Amen. Lolo uphawu lomlobokazi efake indandatho. Inkonzo kaMose ka-Israyeli kwakuyibandla lakhe lonke lalibuthene endaweni yokukhuleka nokukhonza. Ngenkathi lezi zinto zifika, njengoba ubefunda kulobu busuku, babefanele bahlale futhi bahambisane. Kanjalo lebandla lenkosi lizibuthela ndawonye liphuma kuzo zonke izivumokholo nemfundiso ezweni, livela kuzo zonke izingxenye zaseGibhithe. Uye lapho babebuthene khona endaweni eyodwa. Thina lapha besingakwazi, singafunda amaHebheru eshumi, amashumi amabili nesithupha, futhi sikubone ngokusobala kakhulu, njengoba sibona izibonakaliso ezinkulu zesikhathi sokuphela emhlabeni zisixwayisa ukuthi isikhathi sesisondele. Sifanele sithandane ngaphezu kwalokho esake sakwenza ezimpilweni zethu zonke. Kufanele kube nendlala enjalo yokuya esontweni. Kufanele kube khona indlala yethu ukuze sifinyelele komunye nomunye. Kufanele kube ukuthandana. Ngisakwazi ukulinda impela kufika ethukusone. Oh Nkulunkulu, wampulukisa umngamo omncane, uyingxenye yami. Angikwazi ukulinda impela ukufika lapho amahora, ngibala izinsuku namahora ora lapho engingafika khona ukuze ngibe naye. Leyo ndlela ibandla bekufanele libe ngiyo. Ngikubona lokho nje, amandla kaNkulunkulu asenzele khona. Sifanele ukubala imizuzwana sihlangana ndawonye othandweni ukuze sindize sihambe ngolunye usuku ukuyohlangana noJesu. Omunye washo esikhathini esingezinde sidlule wathi, "Vothi Branham uyabethusa abantu usho lokho, ukufika kwenkosi sekuseduze kakhulu." Ngathi akufanele bakhathazeke ngalokho, lokho kufanele kube yinto ejabulisa kakhulu esiyaziyo. Ya, futhi uyobonakala kwesibili kubo bonke abathanda ukubona kwakhe abakuthandayo nabakulangazelelayo ngokuthandana. Futhi besifanele zithandane kanjani, ngoba siyizakhamuzi ezikanye emzimbeni ofanayo. Sifanele sibe nothando omunye komunye. Esexwayise isikhathi sesisondela, amakholo afanele abe azehlukanise nezinto ezezwe, iminako yezwe. Yingaleso sizathu ngishaya ngesando kwabesifazane kanjalo njalo, indlela engenze ngayo. Futhi kwaleke zehlukanise nalezi zinhlelo ze-TV, zehlukanise nalokhu kuvangela kwase-Hollywood. Buyele kujuleni nasemuqothweni, sima ipulpiti futhi sigxume phansi naphezulu, futhi sihleke futhi simpongoloze futhi siqhubeke. Abesifazane besina phansi izingubo kubo zimpintshe ezikumbeni ngempela, nazo zonke izinhlobo zobunqwebe nezinto ezilengayo nezinwele eziphukuliwe, nabake bazo befake izimonyo, futhi banomeluziyo nobuhlakani lapho umshumayeli ongahlanganisa izwi liphelele kakhulu. Akusikho lokho, asizi altare likaNkulunkulu sihleka siqhubeka futhi sisika. Sizi altare ngobuqotho nokujula, ngoba lapho siyafa. Awuye kufeni uhleka futhi uncokola. Uma unengqondo yakho elungile, ngumuntu ohlanyayo wenza lokho. Lapho emavikini embalwa edlule ngenkathi ngangibuka uhlelo kwesinye seziteshi zokugcwalisa uphethilolo engangimi kuzo, zomfowethu omkhulu uBilly Graham, ngenkathi wayenza imvuselelo yakhe enkulu kulezo zonke ayinayo, noma waba nemvuselelo enkulu kunazo zonke California. Bengibukele television, bengibamba ubuso babo beza altar, izinganyana zishayana ngesiphakela, futhi zilwa zigudla altar, futhi zihleka futhi zisika kungekho eqotho, zihlafuna ushingamu, ziqalaza amacala wonke, zingena khona lapho bese zithi yebo ziyavuma futhi zibuye ziphume. Uphile wathi angaba lezingulungwane ezingamashumi amathathu zazo ngesikhathi sonyaka uwodwa. Angase namashumi amathathu asele, abukho buqotho, akasekho qotho. Abantu abakakulungeli ukuvuma, bafuna ukukhuleka. Unkulunkulu ngiphilise, yenza lokhu noma yenza lokho, yenza lokho. Kodwa uma sekufika kufeni niya, nokuvuma izono zakho, nokulungisana nonkulunkulu, akusabonwa. Ingaleso sizathu, singasabone okunye ukukhulukiswa kunalokho esinakho. Ingaleso sizathu, ngishumayele lezi zinto, masilungise izinto, senzele inkonzo yokukhulukisa. Kufanele wenze into isebenze kuqala. Unkulunkulu yakuphilisa ngenkazimulo yakhe, futhi sifanele silungele inkazimulo yakhe. Manje yilokho okwadingeka iGibhithe likwenze. Kumbulani, balihlola iwundlo izinsuku eziyishumi nane. IGibhithe wathi, khipha konke ukungcola engxini yakho, khipha konke, yonke imvubelo. Awukwazi ukuba nemvubelo uma lolu phawu selungene endlini yakho. Lolu phawu ngeke waba nemvubelo kulo. Lelo yizwe, ngeke wathanda uNkulunkulu noma mona izwe ngesikhathi esifanayo. Zonke iminyako yezwe, yonke iminyako, nezivumokholo zakho, nokukhuphisana kwakho, nokwehluka kwakho, uza kuKristu Jesu. Ungalicabanga nje iJuda eTestamenteni elidala nehla newundo lalo ukuzokwenza umnikelo na? Wayelalela uJehova ayethi kwenze kuye. Lokho kwaqhubeka, wawumukela umhlatshelo, walibona iwundo lifa, izandla zakhe zazinegazi newundo lifayo, wabuyela ekhaya elungisisiwe ngoba weza ngobuqotho. Kwakulungile lokho. Kodwa emva kwesikashana kuba yisiko ukuthi umuntu wathi, niyazi lesi yesikhathi sePasika, ungcono sihambe senze lokhu, futhi ngifanele nginikele ngewundlu. Kuba yindawo obungathenga kuye iwundlu, uthole omunye ozomnikelela lona. Kuba isivumokholo, kuba yimfundiso ebandleni, futhi uNkulunkulu washo wona kanye umhlatshelo ayewudinga waba yibunga ekhaleni lakhe, ngoba wanikelwa ngaphandle kobuqotho. Futhi thina abantu bePentecostali singena kuleso sigaba esifanayo, kunjalo sehle kwaze kwaphela ubuqotho phakathi kwethu. Siyangena futhi sizame ukungenisa abantu ebandleni, njengoba kwenze elinye ibandla ukuthola izixuku ezinkulu nokunye nokunye emabandleni ethu. Asifanele neze sikwenze lokho. Sifanele size ebuqothweni futhi lapho sife njengofile, njengoba singaba njalo, ukuze igazi likaJesu Kristu nophawu kungehlela phezu kwethu, kwenze umuntu abe umuntu ohlukile. Owesifazane angasukuma lapho futhi ahambe ufuna ukulalela yonke imibhalo ekulelo Bhayibheli, ungakhathaleki ukuthi kwenzekani. Umuntu ngendlela efanayo, akukho hlelo, akukho sivumokholo nanoma yini enye engake imehlukanise nothando lukaNkulunkulu alutshola lapho kulelo altare uma ezoqhubeka nokulandela indlela yeNkosi. Kodwa namuhla sinabo buqotho kukho, sikuthatha nje njengesiko. Obaba bethu benza lokhu njengosibili kubonge. Abantu abaningi namuhla bakaze bacabange amashumi ezinkulungwane aphindwe kazinkulungwane, futhi izigidi zasemelika zidla idini namuhla emkhubweni wokubonga nekalikuni etafuleni, futhi azikaze zinikele isibusiso ukubonga okubuyisiwe. Kodwa bebengeke babe nalokhu ngaphandle kokuba nakho. Etafuleni lifanayo lapho babe nekalikuni ikwata kakoloko nobhiya umningi uhlezi uzungeza etafula, sekuphenduke isiko. Wena uthi kuxakile lokho, lokho akubona ngisho nobumelika. Ngizoyibuyisela ngoethangeni lakho ukuze elitshare nokuvuma izono komile kuyisiko. Kufanele ufele lapho emhlatshelweni wakho njengoba uzikhomba wena uqobo ukuthi ufile. Amen. Wambelwa kuKristu, izwe lifile emva kwakho, futhi uzohamba empilweni entsha noKristu Jesu ekuvukeni kwakhe. Uthanda izwi lakhe, uthathe izwi lakhe, mbhekisise ezikhomba ezwini lakhe, njengokunikeza wena inkomba yokuthi usudlulile kufeni wangena ekuphileni. Isikhathi esinjena pho esiphila kuso, yebo mnumzane. Manje siyabona ukuthi siphila ezansi emahoreni okugcina. Amakholwa afanele emukele lonke izwi. Kapelani kwakungesikho nje ukuhlangana ndawonye futhi sikhulume ngakho ukuthi wonke amaJuda ahlangana ndawonye futhi athi manje ngizonitshela ukuthini, nginitshele bafo niyazi ngikhole ukuthi uMose uqinisile ngoba abukani sibone uNkulunkulu ezibandakanya qobo lwakhe noMose ngoba sibone leyo nzike yombilo siyazi ukuthi kwenzekani, siyazazi zonke izinkomba uNkulunkulu wazinika uMose kulungile uyazi wathi sifanele sibe negazi emnyango. Ngiyakukhole lokho kodwa niyazi emva kwakho konke ngikhole ukuthi ngicishe ngilunge njengawo wonke umuntu ngingumJuda wesivumelwano ngempela. Ngisokile futhi ngikhokha iminikelo yami nokweshumi ebandleni ngani, ngisho nomphristi ngidla naye idina. Awu ngiyindoda elunge njengani nonke, akukhona lokho kwenzile. Asifanele sihlangane ukuze sikhulume ngomlayezo, sihlangene ukuze singene emlayezweni nomlayezo nguKristu uyizwe kunjalo sifanele singene kulo, singene ngaphansi kwalo. Yebo mnumzane, yilokho kufanele sikwenze. Wayengena kucala nganoma yimuphi umuntu ophuma ngaphansi kwegazi ngisho neyedwa, kungakhathaleki ukuthi wayengubani, wayengena kucala bonke kwakudingeka bathathe hhayi yena kuphela kodwa wonke umndeni wakhe baphephile kuphela lapho uPawulu luvezwe obala. Asikwazi ukuzizwa siphephile kuze kuvezwe obala leluphawu kunjalo. Ufanele ungene ngaphansi kwaleluphawu umoya ongcwele kaNkulunkulu futhi luveza kuwe uJesu Kristu ngoba luza futhi luphile kuwe. Njengoba ngishile izolo ebusuku nasenhle eNew York komunye wemilayezo, uma ngikutshelile ukuthi uShakespeare ubephila kimi bengiyokwenza imisebenzi kaShakespeare ngoba angikwazanga ukuzibamba, ngiseyena mina uQobo sengifike ile Shakespeare nami asikwazi kuphila ndawonye lapha. Shakespeare wayeyimbongi futhi ngingumfundisi, asikwazi kuphila ndawonye kodwa uma ngifile kimi uQobo khona ke lo Shakespeare ephile kimi, imisebenzi kaShakespeare ngiyoyenza. Impilo kaShakespeare kimi izophilwa njengoShakespeare. Uma impilo kaBeethoven ibiphila kimi bengiyoba nguBeethoven. Uma impilo kaJohn Dillinger ibiphila kimi bengingaba nguJohn Dillinger kunjalo. And if the life of Jesus Christ kuthi uma kuphila kuka Jesu Kristu kuphila kumuntu babandakanywa kanye naye uKristu kuwe, hayi ilungele bandla, hayi inqubo kodwa amandla avusiwe umoya ongcwele uPawu phezu kwakho ukuthi impilo yakho ithi amen kuyo yonke imibhalo. Izithembiso zibhalwe phakathi lapho kuthi awuseyena ngesingawe wena, wena ungokaKristu. Awucabangi imicabango yakho, awucabangi imicabango yakho, wena uthi ngiyacabanga. Awunawo umcabango bango ozayo, ukuphila kwakukuKristu kukuwe, umqondo wakukuKristu ukuwe, imisebenzi eyikuKristu kuwe, noKristu uqobo lwakhe ukuwe. Ufile, ukuphila kwakho kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu, kubekwe uPawu phakathi lapho ngomoya ongcwele. Uyena wakho wayengena kucala ngamuntu, umndeni wonke ufanele ungeniswe noPawulu ufanele luvezwe obala. Kwakufanele kube njalo, uma lwalungaveziwe obala khona-ke lwalungenamsebenzi. Ubungakholelwa kukho, ubungathi wo yebo ngiyakukholwa kodwa lokho akukwenzanga. Wena uthi awu ngizokutshela ngizokwenza, ngizolifaka ebhaketeni futhi ngizolibeka lapha odongeni kodwa empeleni ngiyacabanga inqobo nje uma nginalo phakathi lapha kuba bengine gazi ngapha. Qabo mnumzane, ungeke wabanga umfana oyimfihlo ngalo. Qabo mnumzane, ufanele ube nalo, ufanele ube nalo luveziwe. Leyo kwakuyinhloso yokulibeka iminyango ukuze alibone kothabeni nasentsikeni yomnyango. Into ngenamahloni ngayo nifune izwe lonke lazi ukuthi nifile nokuphila kwenu kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu. Ukhuluma ngosuku lokubonga, ngiyakutshela hayi isiko luhle hlobo, sinamasiko amaningi kakhulu manje esikudingayo namuhla ukuvuselela umbhaphathizo kamoya ongcwele emuva ebandleni, hayi umgubho kodwa ukugcwaliswa. Bese-ke lokho bekufanele kube umgubho wethu wosuku lokubonga, njengoba singawubiza kanjalo. Bekufanele kube umoya ongcwele ongena ezimpilweni zethu. Uma besingadla igalikuni njengoba okhokho bethu bedla, besifanele semukele umoya ongcwele njengoba okhokho baba nawo. Amen. Hayi isiko kodwa umyalo ovela kuNkulunkulu, sifanele siwemukele. Bukani uChoshua futhi lifunde uChoshua isahluko sesibili. Ngiwupha le phansi lapha ngifunde. Anginaso isikhathi kodwa ngifuna nazi ngenkathi uMose noJoshua besendleleni bedabula ihlane beza uphumweni. Bathi uma befundisa bathi yile zinhloli ukuba zihambe ezihlele izwe futhi kumbulane kwakukhona owezizwe engaphesheya ngakolunye uhlangothi lomfula ogama linguRahabi. Wayeyisifebe ingane empofu yayingohamba esiteletini mhlasimbe umndeni wayo wayiphendukela kodwa sitshela ukuthi ngenkathi ebona lawo madoda futhi azi ukuthi ayengamadoda kaNkulunkulu. Wayeyisifebe futhi wayefuna ukwazi ukuthi kwakungaba khona yini noma yimuphi umusa engawunikezwa.
God gives mercy
umusa bonke abacela umusa bayakwa mukeliswa umusa. Qaphelani lesi sifebe sathi ngizobonisa umusa. Qaphelani wayengadingi ukubona uJoshua, wayengazi ukuthi aqambe kanjani izinwele zakhe izingubo ayezigqokile. Wathi ngizwile ukuthi uNkulunkulu nawe, yilokho kuphela efuna ukukwazi. Ukuthi ngiyakutshela namuhla mfowethu, ngosiye indlela ozikama ngayo izinwele zakho noma okwenzayo noma hloboluni lwezingubo ozigqokayo, hloboluni le PhD onalo, ngizokuthiwa uNkulunkulu phakathi kwenu. Yilokho kusemqoka sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu kuphi phakathi kwalokhu. Qaphelani izinhlangano, bhekani lapho ziyakhona. Ngabe uNkulunkulu phakathi kwezinhlangano na? Uma kunjalo khona-ke ubaholela ngo emkhandlwini wamabandla ukuthi babuyele ophawini lwesilo. uNkulunkulu akekho kulokho. uNkulunkulu usezwini lakhe ngokuba uyizwi. Kunjalo impela ngizwile nokukholwa kuveli ngokuzwa umkhandlu, kodwa izwi ukuzwa izwi. Makubona lokhu futhi baze wayazi ukuthi kwakuyiqiniso. Wacela umusa qaphelani kokubili yena nomndeni wakhe, wacelela yena nomndeni wakhe njengoba nje benza eGibhithe. Qaphelani lapho wanikwa uphawu, uphawu olubomvu ukuthi intambo ebomvu ehlisa abantu izinhloli ngefasitela yayizoba uphawu. uNkulunkulu wayengeke ebhubhise ingelosi. Ingelosi kaNkulunkulu ebhubhisayo yayingeke isondele kuye enqobo nje uma wayenalolo phawu. Kodwa futhi kuthiwani uma ethi, "Ho, ngibehlisile, ngenze isenzo esihle." Ngakho-ke manje ukuvimbela noma ubani ukuthi angigxeke futhi ngibone le ntambo ebomvu lenga lapha, ngizodonsa ngibuyise le ntambo phezulu. Bese kuthi ingelosi yokwahlulela yayingeke idlule phezu kwendlu yakhe. Wayefanele aveze obala uphawu, belufanele luhlale lapho. Haleluya! Wo kusho makabonge uNkulunkulu wethu kulawa mahora. Kumbule lokhu, ngikho lapha ukuba ngihlale. Angikho phakathi lapha ngishumayela ukuze ngiziphilise. Caba mnumzane, ngingakusebenzela lokho okwamanje. Angikwenzeli lokho. Kube bengicabanga ukuthi ibikhona enye indlela ngaphandle kwalena elungile. Ubulani yimi lo ngifanele ngihlangane noNkulunkulu. Umphefumulo wami kufanele kube yimi, kumina kuphela, kodwa ngiyobani kulahle okuningi. Izwi likaNkulunkulu linguNkulunkulu, lolo uhlelo lukaNkulunkulu lulele lapho futhi lelo yiqiniso. Ngikholwa ukuthi intambo ebomvu bekufanele iveze obala noma ingelosi. Ingelosi ebhubhisayo yayingeke ihloniphe noma yini enye ngaphandle kwalolo phawu lapho luveziwe. Izithunywa zamnika uphawu ukuthi ufanele alugcine luvezwe obala. Qaphelani, iJerikho yayizwile lokho uNkulunkulu ayekwenzile, kodwa ayengenzanga lutho ukuthatha isexwayiso. Izwe namuhla alivaliwe eceleni ndawo-ndawo. Umhlaba wonke uyazazi ukuthi lezi zinto ziyaqhubeka. Umhlaba wonke wazi, ama-episkopali, amakatolika, amaluthela, wonke amahlelo ayazi ukuthi kukhona uNkulunkulu osebenza ezwini lakhe kulolu suku futhi ugcine izibonakaliso zakhe nezimangaliso zinyakaza. Akuvaleliwe nje ekhoneni, balizwa kodwa bafunanga kulemukela. Babe nakho amandla akhe amakhulu nezibonakaliso zakhe kwase kudlaliwe, kubonisiwe, kodwa abafunanga ukukwemukela. Ngokufanayo nje njengoba kwakunjalo Sodoma, izibonakaliso zakhe ezinkulu nezimanga zaziveziwe lapho, kodwa bafunanga ukukwemukela. Ngakho-ke kwakungekho lutho lusele ngaphandle kokwahlulela. Kwaba ngokulandelayo bafanele bakholwe yizwi lonke ukuze baphephe, kodwa babecabanga ukuthi babephephile mhlasimbe enhlanganweni yabo enkulu yaseJerikho. Umuzi wabo babecabanga ukuthi lokho kwakukuhle ngokwanele, kodwa kwakungenjalo. Kodwa isifebe sisodwa sincane kufanele ukuthi kwakukhona abafana bamatheyipu abangene lapho futhi badlala amanye amatheyipu. Inzalo yamisela ngaphambili yaku ukubamba futhi yabukholwa ngakho ke noma kanjani bangena lapho ngomlayezo babe nenkonzo ngalobo busuku endlini yakhe wasebenzisa indlu yakhe njengendlu yokukhonzela ukwamukela umlayezo wonkulunkulu sivule izinhliziyo zethu futhi semukele umlayezo ukuthi uJesu uyaphila kulobo busuku ukhona lapho phakathi kwethu umbuyezelo namuhle naphakade vula indlu yakho futhi kumele isithunywa umoya ongcwele angene futhi akukhombe ngobukhona bakho uqobo uPaul oluphezu kwakho kodwa ke awudingeki ukuthatha izwi lomunye umuntu ngakho ukhona ukuba azikhulumele futhi uyizwi kunjalo noPaul kaNkulunkulu kukhomba uqobo lwakhe wasebenzisa indlu yakhe enzela izithunywa wasekethela wonke umuzi owawuzokholwa ngaphansi koPaul ofanayo futhi yileyo ndlela ibandla lifanele lenze ngayo namhlanje lithola yonke into ezokholwa ngaphansi kophawu uphawu ngumoya ongcwele khumbulane nje bafanele bangene ngaphansi kukamoya ongcwele futhi lapho uNkulunkulu esebhubhise izingelosi zakhe ingelosi ebhubhisayo yangena futhi lapho sebebone isibonakaliso sophawu abendlu yakhe bama konke kweJerikho kwawa phansi kodwa ukukhala kwecilongo nje cabanga nje futhi zonke izindonga zawa phansi basuka masinyane futhi babulala ngokuceka yonke into eyayilapho kodwa konke kwakungaphansi kwalelo phawu kwakuphephile kungani na isithunywa sikaNkulunkulu sasifikile babe batshele iqiniso futhi bangena ngaphansi kophawu yebo nomzana kodwa abalingi babo babengafuni ukukholwa ngakho ke uma babengafuni ukukholwa kwakufanele bathathe izimo impilo efanayo eyayisophawini yeGibhithe yabo impilo into efanayo njengophawu lokuphila eGibhithe ngenkathi behlisa intambo lolo uphawu kulelozwe labezizwe lalingeke gazi elabhecelwa bona ngalezo sikhathi kodwa banikeze isiboniso sokubomvu sophawu ngakho ke lapho bebone uphawu uJoshua umfanekiso kaJesu wayethembekile ophawini nesibonakaliso izithunywa zakhe ezazisishumayelile ngakho uJoshua ayala ukuthi kungabikho umuntu ofanele kuphukele kuleyo ndlo lapho lelo phawu lalukhona ngomnumzane ngoba kwakungekho umuntu owayezobulawa ngaphansi kwalelo phawu uthi Joshua kusho ngempela uJehova Mzindisi njengoba kwenza uJesu uthi kekathi ethumele izithunywa zakhe uJoshua omunye umfanekiso ezweni labezizwe nabezizwe lelo dlanzane lincane lakholwa futhi aveze obala leluphawu ngisho nengelosi ebhubhisayo yaluqonda leluphawu niyabo yilento kuphela azoyiqonda namuhla akazange amqonde umongameli waleyo nkampani qha akazange aqonde induna amakhosi ezempi indoda enkulu akazange abaqonde wakonda kuphela lapho uPaul laluvezwe khona abaningi babo ungahle kuba bakukholwa abaningi babo kungahle ukuthi bakholwa ukuthi babezothathwa kodwa lokho kuzange kukuvimbe uPaul lalufanele luvezwe obala uPaul yebo umnumzane yilokho kuphela bonke abangaphansi kwalo basindiswe eGibhithe futhi ngesikhathi sifanayo bonke abangaphansi kwalo basindiswe eJerikho iwundo elinekazi liwuPaul wethu kulobo busuku kumaHebheru 10:10 ubizwa ngokuthi isivumelwano saphakade uma ungathanda ukufunda izithembiso zikaNkulunkulu eziboshelwe yigazi zasikhulula esanweni nasenyameni kuyisivumelwano saphakade ukukhuleka kuye nokuveza izibonakaliso zakhe ezithenjisiwe iTestamente elisha yisivumelwano esisha egazini lakhe iBhayibheli lasho njalo iTestamente elisha lisho isivumelwano esisha ukuphila kwegazi uphawu lokuphila olusha ngithi lapho igazi lidala lalimelela isibonakaliso esilula sesayensi ephathelene nemithi yemvelo yomhlaba ukuthi uwundle lalifile umoya ongcwele ungukuphila okwakukumuntu kaJesu Kristu obonakaliswe kuwe nami kulobo busuku ngaphandle kwalokho asikho isihe kuphela lapho ngibone igazi ngizodlula kini ngizama ukugcizelela emiqondweni yenu mngane ukuthi iwona seligadlile ukuthi ukhona kumele kwenziwe ngakho sifanele senze ukuthile kuphakathi kokuthi kungaphakathi noma kungaphandle ilokhu kuphela iwona selifikile lapho uPaul ufanele ube lapho uma lokhu kuke uma lelibandla like lalindela ukuhlala iphila kuze kufike uJesu Kristu uPaul uzofanele ube lapha ilokhu kuphela uma ukufa kungenzeki kuzothatha uPaul ukufa futhi maduze nje usengungutheleni khona manje umshini omkhulu umisiwe ukwenza wonke amabandla angene kuleyo nhlanganisela yamabandla futhi kungcono ube nalo ngempela uphawu olukhanyayo kodwa ihora selifikile lophumo futhi kulesi sikhathi siyezweni lesithembiso isithembiso sokuphila kuphakade Lelo Paulo ukhombisa ukuthi uJesu Kristu, umoya ongcwele, ukhombisa ukuthi uJesu uhlangabezane nazo sonke isidingakalo sethu, ukuthi thina sivelele yethu singamadodana kaNkulunkulu awile, futhi asinawo amandla ngaphakathi kithi, asinakho ukuphila ngaphakathi kithi. Sisizwe siwileyo sabantu esivela kuAdamu, kodwa lapho sikaveza ubalo Paulo ukuthi izwi nathi siba yinto efanayo, ukhombisa ukuthi uJesu Kristu wahlangabezane nesidingakalo sesono nokufa kwethu. Uthi kuveze obalo Paulu wakhe ngaphakathi kwethu.
Oh, how simple it can be.
Wo, kungaba lula kanjani? Ulahliwe. Sonke salahlwa. Yikho indlela yokuzisindisa. Uthi uNkulunkulu usithumelele uPawu wabulala indodana yakhe eCalvary ngenxa yethu. Nokuphila kwakukulelo gazi ngekathi likhitshwa eCalvary. Ubuyile ukuba kube uPawu phezu kwethu.
God's everlasting eternal.
UPawu lokaNkulunkulu olungena phakade. Lingukuphila kuphakade ngokuNkulunkulu waphakade. Futhi noma yini eyayineziqalo ineziphetho. Futhi yonke into yayineziqalo ngaphandle kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ukuphela kwesimo sokuphila kuphakade sikhona. Uthi lapho uNkulunkulu efaka umoya wakho ngidwele kuwe, onguNkulunkulu, futhi lapho uNkulunkulu ezifaka ngaphakathi kwakho, wena uphakade njengoba uNkulunkulu enjalo. Ngoba wena uyingxenye yakhe, ngoba uba yindodana noma yindodakazi kaNkulunkulu, futhi ubonisa izwi lakhe. Haleluya! Ngizizwa ngikholwa, ngiqiniswe lelo, uNkulunkulu uyakukhomba qobo lwakhe. Wena unokuphila kuphakade, futhi lowo nguNkulunkulu kuwe. Lelizwi linguNkulunkulu, nalelo zwi liyaphila, futhi liyazikhiqiza. Kodwa impela lokho uNkulunkulu akumisele lo nyaka unakho. Amen. Umoya ongcwele, umoya ongcwele uvezwe obala. Yebo mnumzane, kuyini na? Umoya ongcwele, izwi lihlunyeleliswe kuwe. Umoya ongcwele uqinisekisa lo nyaka ukuthi wedlulile kuphela wangena ekuphileni. Kuthi manje usungowakhe, ngoba unguye, sinelungelo lakho konke asithengele khona. Zonke izithembiso eBhayibhelini zingezakho, zingezakho. Lapho uPawu uphezu kwakho, noNkulunkulu ukubeke uPawu, manje sifuna ukuzihlola umzuzwana nje. Lapho uNkulunkulu esekunike umbhaphathizo weqiniso kamoya ongcwele, khona ke ukuphila kukaJesu Kristu kungaphakathi kuwe. Manje lelo iqiniso, futhi sonke isazi sezenkolo sizofanele sikuvume lokho ukuthi kuyikho. Yebo mnumzane, ukuzalwa okusha, uzelwe ngokusha ngomoya ongcwele, futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu kwenzile lokho, futhi uyazi ukuthi awulungile kuwe, futhi wemukela lokho uNkulunkulu akwenzile, khona ke ukubeka uPawu embusweni wakhe ngomoya ongcwele. Kuthi yonke into uJesu ayithenga futhi wakwethembisa yona uBhayibhelini ingeyakho, yimpahla yakho ngoba ikhokhelwe. Amen. Ukuphila kungokwami wakukhokhela, ukuphila kungokwakho wakukhokhela, ukupulukiswa kungokwami wakukhokhela, ukupulukiswa kungokwakho wakukhokhela. Ukululeko ingeyami wayikhokhela, izulu ngelami walikhokhela. Ulikhokhile inani onke kuthengayo kungokomuntu ophethe uPawu. Amen. Ngilisa uPawu wami phezu kwebhasi lihamba kujantshi ngalolo suku lokwahlulela, futhi ngizedlule kini. Amen. Ulibambe ngaphakathi, ubambe isivumo sakho ezwini ukuthi uJesu Kristu kufele.
Amen.
Futhi lapho ekwenza uziveze yena ngawe. Amen. Yebo. Uma uqonde uPawu ukuphila okwakuthatha ukuba igazi likhulume. Wena uyothi igazi liyakhuluma na? Awume kancane mfowethu Benem. Igazi liyakhuluma. IBhayibheli lithi liyakhuluma. Kulungile. Igazi liyakhuluma kubulala. Igazi lesivumelwano aliqondwa ngaphandle kophawu. Manje izwi liyasiqinisekisa ngezithembiso. UPawu lisibonakaliso sokuthi ukuthengwa kwenzelwe thina. Uthi uNkulunkulu kwamukelile. Uma uhamba futhi uthi ngifuna ukugibela kuye eNew York City, benzani na? Bakunikeza itikiti. Niyini na? LiuPawu. Akuyona imali, LiuPawu. Kodwa uthathe imali kulithenga. Manje uma ufuna ukuphila kuphakade, wemukele uPawu olukhombisa ukuthi nani selikhokhiwe. Kusile igazi, kodwa uPawu lwegazi impilo uqobo lwayo. Amen. Ukulalela okugcwele kulo lonke izwi likaNkulunkulu, kulo lonke izwi likaNkulunkulu kuzokunika ilungelo lalolu Phawu. Ikwenza kanjani na uPetro wathi ngosuku lwePentekoste pendukani lowo nalowo babhaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono futhi niyakwemukela isiphiwo sikaMoya Ongcwele uphawu ngokuba isithembiso ngesenu nasebantwana benu abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eya kubabiza ngenkathi bebone lokho kuvezwa kumangalisayo kwamandla okuvuka yena uPetro wenyukela lapho futhi wacaphuna imibhalo kaJowele kanjalo njalo enikeza isithembiso salowo nyaka futhi wakhombisa izidingakalo zalowo nyaka okwahlangatshezwana nazo kuJesu Kristu nokuthi wayebuyisele uPawulu okufa kwakhe nalowo Pawulu naluphezu kwabo futhi wathi uPawulu kini nakubantwana benu nakulabo abakude ngisho nabakini inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bayofanele babe nalolu Pawu amen kusiko ukuthi kungenzeka ukuthi bebefanele babe nalo baya kuba nalo niyakwemukeliswa uMoya Ongcwele lapho ulalela ngokugcwele izwi likaNkulunkulu ekuzinikeleni ngokugcwele kulo unelungelo lophawu yabomni mzane ukulalela hayi lowo othi Nkosi Nkosi kodwa lowo owenza intando futhi uma sikhuleka sifanele sibe nophawu kwethula nomkhuleko wethu njengoba nje impela senza uma siya eziteshini zebhasi sithi ngifuna ukugibela uyaphi na ekutheni nokuthi ufanele ube nophawu uma uPawulu udingeka ufanele ube nophawu wena othi awu ima kancane ngingumnumzane Jones manje ake lokho akwenzi nomncane wehloko kufanele ube nophawu Hawu ngikutshela ukuthini ngiphuthuma emsebenzini wami ngilesi sikhathi sokudlala uzoba nophawu noma ngeke ube nophawu uma ungenalo phawu ngeke ugibele uma unetikiti bese uphumela lapha endizeni futhi uthi ngifuna ukuya edolobheni lase New York itikiti uphawu Wena uthi awu ngizokutshela nginalo ngiwuhlobo lomfana ungekakhulu ngizokukhokhela ngelinye ilanga ngoba unumzane unophawu ufanele ube nale sandleni sakho ufanele uveze ufanele ho uyabona ukuthi ngicela ukuthini na ufanele ube nalo akufanele ucabange nje kanjalo ufanele kube uphawu okukhonjiwe kulungile ukunika ilungelo uma ukhokha uma wamukele inani elikhokhiwe yebo unumzane uPawulu uyasitshele khuluma ngokukhuluma ngegazi uPawulu Tshela ukuthi igazi liyakhuluma uyakhole ukuthi igazi liyakhuluma na uGenesise wesine elokuqala noma isine ishumi uNkulunkulu watshela uKhayini wathi uphi umfo wenu na wathi igazi lakhe iphimbo lakhe igazi lakhe iphimbo legazi lakhe liyamemeza limelene nawe Manje siyathola ukuthi kumaHebheru isakhiwo seshumi nambili nevesi lamashumi amabili nane ukuthi iTestamente elisha igazi likhuluma izinto ezingcono igazi liyakhuluma bese ke igazi linephimbo nephimbo legazi liyizwi haleluya lokho okwenza kube ukuthi kube phakathi kokuthi kulungile noma kulungile izwi likhonjwa ngephimbo legazi iphimbo legazi lingumoya ongcwele lelo liletha ukuphila lingukuphila futhi liletha ukuphila ezwini futhi liyaliphiliza amen 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 impela igazi liyakhuluma likhuluma into engcono iTestamente lidala igazi lalikhuluma ngecala eTestamenteni elisha likhuluma ngokuhlengwa eTestamenteni elidala likhuluma ngokufa nosizi eTestamenteni elisha likhuluma ngokuvuka nokuphila likhuluma ngokuphulukisa likhuluma ngentokozo likhuluma ngamandla likhuluma ngokuphila likhuluma ngezulu nalelo gazi lifanayo elachithwa emhlabathini elamemeza umfowabo ofileyo noma elamemeza umfowabo owayemulele igazi likaJesu Kristu lisibekela zonke izono zethu futhi likhuluma ukuthula nokuvuka namandla lokuphila ukuphulukisa futhi zonke izibusiso zokuhlenga igazi elachithwa ngenxa yazo liyasikhulumela impela igazi liyakhuluma hohe sifanele sikholwe ngokwethu njengoba benze ezansi lapha eGibhithe futhi nangendlu njengoba benze eGibhithe naseJeriko kanjalo njalo futhi siyajola nginombhalo obhalwe lapha ubizwa ngezenzo ishumi lesithupha mashumi amathathu nanye lapho induna yekhulu yamaRoma yayizozibulala futhi yayizozigwaza izibulale futhi Paulo wayitshela khona inkosini uJesu Kristu khona ke wena nendlu yakho niyakusindiswa kufanele kube yabendlu yini eyenza izinganyane ezincane eziningi kangaka Yine yenza abesifazane abaningi kangaka esitheletini na? Yine yenza ubuhle kandebe bezingane obuningi kangaka na? Ngoba asikwazi ukuthola bendlu yethu ngaphansi kwegazi. Abanye abantu bathi, awu, ngiyasonda, umama wenyukela lapho, futhi nganikela lapho, ngiseyingane. Kufanele uveze obala uphawu, yebo mnumzane, khipha yonke imfucumfucu yezwe, zonke izinto zezwe, ngoba ungeke wathande izinto zezwe, konke ukungakholwa kwakho ezweni likaNkulunkulu. Kubulani wethembisa lezi zinto ngezinsuku zokugcina noma yini empilweni yakho ephambene nalokho yikhiphe futhi lungele futhi ungenise uphawu bese-ke ubhece uphawu emkhulekweni ngokuzahlukanisela futhi uneliseke bese uyashisekela ngakho. Uma bezingafunda lapha kwabasefesu besibili ishumi nambili bekungamangaze kithi qaphela khonze uNkulunkulu ophilayo ngezibonakaliso eziphilayo izimiso eziphilayo amaHebheru isishiyagalolunye ishumi nanye kuya ishumini nane asitshele okufanayo futhi asizinikezeli izindatshana ezifile asikwenzi noma isiprofetho sikhonza uNkulunkulu ophilayo ngezibonakaliso eziphilayo. Hayi, ngiya esontweni ngijoyini ngiyasazi izivumokolo ngiyalazi ikhathekizimu lokho kuyizinhlobo zifile kodwa uphawu lweqiniso lwegazi likhuluma ngobukhona obuphilayo obuvukile uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade kulungile ophila khona manje phakathi kwethu amen. Likhuluma kangcono hhayi ezimweni ezifile nezivumokolo kodwa ophawini oluphilayo lukaKristu ophilayo ovusiwe ophila kithi. Qhabo bayaphika ukuthi kukhona into enjalo kodwa siyazi ukuthi iyiqiniso kodwa thina isikole yizi siyazi ukuthi uNkulunkulu walethembisa futhi uyasigcina isithembiso sakhe. Siyazi ukuthi ngubukhona bakhe obuphilayo ngokuba wenza njengoba enza. Uma lukuwe futhi wena uthi awu angebi angiqamba amanga, awu leyo yinto nje ongayiyeka. Ungakuyeka ukweba uyeke uqamba amanga, into lesimilo esihle iyakwenza lokho. Iyayigcina imithetho eyishumi bakwenza lokho ngaphambi kokuba uJesu afe. Ya,
but the thing of it is Christ,
kodwa into yakho ingukuthi uKristu ephila kuwe. AmaHebheru 13:8 unguye izolo namuhla naphakade kufakazisa ukuthi uNkulunkulu umvusele thina kwabafileyo ngokwezwi lakhe elithenjisiwe. Kuyinkomba yokuthi uJesu Kristu uyaphila kulobu busuku. Siyalamukela igazi lakhe lomhlatshelo ukuthi wanikela ngokuphila kwakhe uphawu lophawu lukamoya ongcwele luyisithembiso sethu. Kwabayisefesu besiyini amashumi amathathu wathi ningamkabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngayo kuze kube losuku lokuhlengwa kwenu. Ibhaphathizwa ngalolu phawu emzimbeni kaKristu kwaba sekhona into bokuqala ishumi nambili. Manje singaphansi kweziphiwo zikamoya esiphakathi lapho. Izwe alikholelwa eziphiweni, ibandla likholelwa eziphiweni, kodwa izwi likaNkulunkulu lithi zikhona eziphiwo futhi kuthatha lelo phawu kuphela ukukhomba lezo ziphiwo ngokuphelele. Futhi kuye kukhona konke ukugcwala, kuye kukhona konke ukugcwala kukaNkulunkulu, konke ukugcwala kwezithembiso. Lapho siphaphathizwa kuye sinazo zonke izithembiso uNkulunkulu asenza esibekwe ezihlokweni zeminwe yethu. Asikho isono lapho, akukho kufa lapho, futhi ngisho lokugula ngeke kuhlale ebukhoneni bakhe. Uma uSathane khona ke ebeka izandla zakhe kuwe futhi azame ukukulinga ngokuthile, ubamba uphawu lwakho ezandleni zakho futhi ukukhombise ukuthi ungumkhiqizo ohlengiwe kaJesu Kristu. Amen. Ukukholwa kwakho okungonakalisiwe makuzulise lelo phawu lapho. Futhi uthi ngiwumkhiqizo wathengwa nguJesu Kristu. Amen. Ukugula kuyabaleka. Yini eyenze lelo thumba elikhulu linyamalale kumkami izolo na? Ngenkathi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule nje wayeselungele itafula lokuhlinza, futhi manje abayitholi into. Yingenxa yokuthi amandla okuvuka kukaJesu Kristu lelo phawu lukaNkulunkulu ukuthi usaphila lokho kwakubhubhisa. Kungani lezi zinto zenzeka na? Yingoba uNkulunkulu wakuthembisa ngumkhiqizo. Bamba uphawu ekukholweni kwakho kungantengantenge ezweni lakhe elithenjisiwe. UNkulunkulu wake wasinika uphawu. Njengoba ngivala ngifuni ukulibamba isikhathi eside kakhulu, sizophuma ligamenxe lesishiyagalolunye. UNkulunkulu wanika izwe uphawu ngesinye isikhathi. Kwakuwuthingo lwenkosazana wabanika uphawu lokuthi akasoze aphinde abhubhise izwe ngamanzi. futhi hlala thembekile kulelo phawu amen akangaza ehluleke ukuliveza uNkulunkulu wenza uphawu wathi ngizokunikeza uphawu futhi lapho ngikuthembisa lokhu njalo uma imvula ifika ngizokukhombisa lolu phawu futhi uNkulunkulu lapho enza uphawu uveza olwakhe ngoba yilokho athembisa ukukwenza futhi ulindele thina ukuba senze into efanayo wayelokhu ehleli ethembekile ophawini lwakhe futhi uma sizalwa ngomoya kaNkulunkulu sihlala njalo sithembekile kuwo uma uluhlobo oluthile lokuqambaka kuyinganekwane ube nohlobo oluthile lokwesasa wajoyina ibandla elithile wenza uhlobo oluthile lwedla ingozi mhlawumbe wakhuluma ngezilimi noma wamemeza noma wagxuma phansi naphezulu noma wacula emoyeni njengobani kubiza kanjalo ngizibonile zonke lezo zinto zivezwe phakathi kwabaheteni yabo lokho akusho lutho kodwa uma ngempela umkhiqizo ukuphila okusha kukajesu kristu ungena kowesilisa noma owesifazane uyizidalo esisha umuntu omdala ufile useqediwe usephelile uphawu lufanele luveze njalo uNkulunkulu waveza olwakhe bukani zonke lezi nkulungwane ezeminyaka akangaze ehluleke ukuluveza kithi uthembekile futhi uqinisile ophawini lwakhe esibonisa ukuthi akahluleki ukuhlonipha lokho akwenzile alokothi ehluleke ukuhlonipha sibona uthingo lenkosazana futhi lokho kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wasinika leso sithembiso futhi wathi uyoba ngaleyo ndlela futhi akehluleki neze ukuhlonipha izwi lakhe uyolihlonipha njalo izwi lakhe uyalifakazisa lokho lonke uphawu alunikezayo uyaligcina izwi lakhe oh uNkulunkulu wasethembisa uphawu futhi lapho ngibona igazi ngizodlula kini futhi igazi liyakuba uluphawu kini oh sonike lobu busuku ungahamba kanjani usuke kule ndawo uphume ngaphansi kwalolo phawu na ungalithatha kanjani noma yiphi ithuba kunoma yibubu ubulungu bebandla nanoma yini engena ungakwazi kanjani ukukwenza sibona ukuthi siphila isikhathini lapho kungekho khona amathemba kwezombusazwe akukho themba esikhathini esizayo na into kuphele leleyo kukufika kukajesu kristu ukufika kukakristu kuthathe ibandla lakhe ungahamba kanjani ngokunengqondo uphume kuleli gombeli ngaphansi uphume kuleli gumbi noma wekendawo futhi uzethembe kwesinye isivumukholo noma into obuyicaphuna lokho kubonisi noma yisiphi isibonakaliso sophawu lokuphila noJesu Kristu ojwayelekile futhi ephuma futhi eveze kufanayo izono namuhla naphakade futhi ebonakalise izwi lakhe njengoba ethembisile ukukwenza bese kuthi ke engakwazi ukuma futhi athi izinsuku zezimangaliso sezadlula nalo kanye uPaul kaNkulunkulu uqobo lwakhe empilweni yakho na uNkulunkulu uveze ubala uPaul wakhe manje futhi uyohlala ethembekile kulo ngehora lokufa kwakho izingelosi zikaNkulunkulu zizofika futhi zikuthwale kufeni futhi ngaphambi kokuba ukwahlilela okukhulu kushaye umhlaba futhi sifunda lapha yaku uJohane ngcwele isihlanu amashumi amabili nane lowo ozwa izwi lami manje ukuhunyushwa kwangempela kwalokho akusikho ukuthi lowo ozwayo leyo yiKing James umusha kwangempela ngeziPeru kulokho yilokhu lowo owemukela izwi lami ayozwayo noma ubani angalizwa izoni nako konke kunye kodwa lowo owamukelayo angakuthatha konke hayi lowo owemukela elinye lamazwi ami lowo owemukela izwi lami akholwe ngongithumileyo lapho owemukela izwi uyamemukela konke athi kwenze lokho uzimisele futhi ujabule ukukwenza owemukela izwi lami futhi akhole ngokuthimileyo unokuphila kuphakade futhi akayikudlule kwahluleleni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni wo isithembiso esinjena pho lapho ngibona lolu phawu ngizodlula kini ulindele thina manje ukuba siveze ubala uPaul wakhe kuzo zonke izinkoleloze ezingakholwa zikaSathane namahlelo alelizwe ukuthi siyakholwa ukuthi lokho akuthembisile njengenzalo kaAbrahama uyakwazi ukugcina kungakhathaleki ukuthi kungokwesayensi kanjani bangaki osomkhumbi mkati bangaki ososayensi abasukumayo futhi bafakazele lokho noma bafakazele lokho futhi ngonyaka ozayo kufanele kuhoxiswe asina ndaba ukuthi bathini yonke imfundo yethu ayisoze yakunika kuphila ngihlala edolobheni lapho inyuvesi yase-Arizona ikhona futhi ngitholani phezulu lapho ngaphandle kokungcola nobunuku nezikole eziphakeme nezinto zalelo dolobha ngolunye usuku babenabafana namantombazane abangamakhulu amane bekhumule izingubo zabo bephethe amakege kabhiya bedansa endaweni enkulu phezulu esalbino canyon phezulu lapho zonke lezi zinganyana izincane zivele emakhaya kanjalo njalo ngalapho ngizithola phezulu lapho zivele enyuvesi yini sinayo na inyuvesi ngakutshela ukuthi imbewu yenziwe ngani kodwa ayikwazi ukunika imbewu ukuphila imfundo yakho ibuyisa kukude lunkulunkulu kuphela munye kuphela ongakunika ukuphila munye kuphela ongakunika ukuphila futhi uzokwenza uma uzobhexa uphawu kulobu busuku ulapha ukuba azinikele kuwe futhi akunike ukuphila ujesu kristu ngukuphila kwakho ngeke nimemukele kulobo busuku njengoba sikhothamisa amakhanda ethu na wonke umuntu atenipe ngokuzithoba ngaphakathi nangaphandle ezindlini ezingaphansi noma kuphi lesi yisikhathi esinesizotha lesi yisikhathi sokubonga lesi yisikhathi enibonga ngaso unkulunkulu etafuleni lenu namuhla nilabantu ngiyathemba ukuthi nenzile ngokudla aniphe khona into efile ukuthi into ethile yafo ukuze uphile futhi ubonge unkulunkulu ngokukuvusa ukuba uphile ngakho manje kulobu busuku kungani ungemukeli hhayi lokho kuphila kwemvelo okufanele kubuyele muva nezinto ezifile emhlabeni kodwa awukwembukeli ngani ukuphila kuphakade lapho anikela khona ukuthize wakuvusa indodana yakhe uqobo ukuze ubungahambisana kuwo umfanekiso wakhe uqobo ngokwenziwa busha komoya wakho ukuthatha okwakho nokwemukela okwakhe okuwuphawu lokuthi unokuphila futhi uyokwedlula kini futhi anivuse ngosuku lokuvuka lokhu kungaba ukubonga kwangempela lokhu kuyokhombisa ukubonga kwakho kuNkulunkulu okwenzela indlela futhi wabeka ukuphila okuphakade phambi kwakho phezu kwetafula lakhe uqobo futhi ukumemela kulo kulobu busuku ungakwenqaba kanjani na ungahlala kanjani etafuleni futhi ubonge ngokudla kwemvelo esikweni obaba bethu abangabahambi abalenza ngosuku lokubonga kungani kungabi manje uma sekucaciswe kini kakhulu kulobu busuku ngale ndlela encane yokukushumayela na kungani ngokwamukeli manje futhi uthi ngifuna lelo hlobo lokuphila futhi Branham ngizokwamukela lokho ujesu wangifela futhi mina mhlawumbe ngijoyine ibandla ngibe nesivumo kholo kodwa ngempela ukubona ukuphila kukakristu kungigqugquza nje izwe lize life futhi uphila ukuphila kwakhe kimi njengoba wakuphila lapha emhlabeni angikuboni futhi Branham futhi ngifuna ukuba nakho ngifuna ukuba nesiqiniseko awukwazi ukuthatha ishansi sesileti kakhulu manje sibaleti kakhulu kulawa mathuba asikwemukele manje manje ngikwazi kuletha abantu kuleli altare angikwazi ukukwenza alikho igumbuyela nele lapha kodwa ukubizela ialtare kuyisiko futhi ukubizela ialtare kwaqala ngezinsuku zikaWesley okwangempela bonke abakholwayo babhaphathizwa ibhayibheli lasho bangaki phakathi lapha engibabona ngokubonakalayo phezulu kovulanda basesitezi emihubeni nxa zonke naphansi naphezulu ezindongeni nasezihlalweni zikanokusho angazi ukuthi bangaki abangaphandle noma phansi egumbini lingaphansi kodwa bangaki kini abafuna lelo phawu umoya ongcwele empilweni yakho oluzoziveza ngqo phambi kwakho nangaphambili ngqo nje kwezinkoleloze nezinto zalomhlaba ukuthi ungabona ukuthi ujesu kristu unguye zolo namuhla naphakade igazi libheciwe ningaziphakamisa izandla zenu futhi nijim futhi Branham mina manje ngokuphakamisa isandla sami ngiyabonisa kunkulunkulu ngifuna lokho empilweni yami ngikhulekele futhi Branham kukhona izandla ezingamashumi amabili noma ngaphezulu ngiqagele phezulu ingabe kukhona okwengeziwe na vele usiphakamise uma ngingakuboni nokukubona uzokubona phezulu le kuvulando sesitezi phezulu emagumbini afakwe ingilazi phezulu lapho uma nje nizophakamisa izandla zenu unkulunkulu uzonibona ngaphandle unkulunkulu uzonibona phansi phakathi ehole elikhulu esitezi singaphansi unkulunkulu uzokubona uma uzophakamisa izandla zakho kothi tete wethu manje kini bantu abemukele uKristu eminyakeni edlule futhi mhlawumbe uyazizwela ukuthi ulutholile lolo phawu Ngethemba ukuthi kulungile uma unalo awufanele ukhathazeke ngakho liyazibonisa lona bengingakugwema kanjani ukuba nguBeethoven uma iphila kimi na uma uKristu kuwe zibuke nje zibukeni sikaNkulunkulu lapha iBhayibheli bona ukuthi omunye umlingisi weBhayibheli wayebukeka kanjani bona uma ufana noDanieli noHezekeli namaKristu ebandla lokuqala bona ukuthi ufana nabo ingabe ungowezwe na ulithanda izwe noma izinto zezwe na ingabe konke lokho kufile futhi usuba isidalo esisha na emuva ngale kwesokudla sami emuva ophikweni lapha ungaphakamisa izandla zakho futhi uthi ngikhumbule mfuthi Branham ngempela ngifuna ukuveza lelo phawu ngiyalifuna empilweni yami ngifanele ngibe nalo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nawe abaningi benu yebo inkosi yanibona uNkulunkulu akubusise ngifisa sengathi ngabe bekukhona indlela ethile manje emuva kokuthi uphonse phezulu izandla zakho kanjalo futhi ngokungangabazeki ukhona cishe abaningi esiteze singaphansi cishe njengoba kukhona esiteze siphezulu lapha futhi ngakho ke siyamangala nje ngingenzani manje nakho nginako nginitshele izwi mina ngendlela elula nginayo ngoba ngingumuntu nje olula futhi lokho ufuna ukuba yikho khona manje ukuba lula nje vele uzenze ube lula futhi uNkulunkulu ulula kakhulu uma ungakaze upapathizwe empapathizweni wobuKristu woza bazokupapathiza kulobu usuku uma ufuna ukupapathizwa bonga uNkulunkulu ngokuthi khona indlela yokuphila ububonga namuhla ukuthi ubuhlala eMelika bonga uNkulunkulu ngokuthi unebandla lapha elikholwa yizwi likaNkulunkulu bonga uNkulunkulu ngoba ukunika ukudla ozokudla ukuthi ungahle uphile kade kancane manje kungani ningamemukeli futhi nibonge ngomoya ongcwele oninika ukuphila kuphakade kungani ungeke uze futhi kwamukele lokho na ngabe ukhona umunye ongakazi phakamisa izandla zakhe ongathanda ukukwenza manje ngokubonakalayo lapha engikwaziyo ukubona na kulungile uNkulunkulu kubusise nenekazi eliselincane uNkulunkulu kubusise lowo wesifazane osemusha futhi uNkulunkulu kubusise lokho kuhle kusho ngempela manje kusho nje ngokoqobo lelihora lokuvala manje sinemizuzu emihlanu kuze kube isikhathi sokuvala kuze kube ukugamanxa kwelesishiya galolunye Ake sihlale nje singanyakaza umzuzwana nje ngaphakathi nangaphandle ake sicabange ngalokho ngobuqotho akunjalo kulethe nje imizwa impela kodwa masingacabangi ngemizwa njengamanje
Let's think of the sincerity of what we're doing.
Ake sicabange ngobuqotho balokho esikwenzayo ngokukholwa ngibeka izandla zami phezulu komhlatshelo wami uJesu Kristu
I want to be a
ngifuna ukubandakanywa ukufeni kwakhe ngiqedile ngezwe ngiqedile ngeHollywood ngiqedile ngezimfashini Besifazane ngidlulile ekugundeni izinwele zami ngidlulile ekugqokeni izingubo zokuziphatha okungcolile ngidlulile ekuzipendeni ngidlulile ekudlaleni amakhadi ngidlulile ngodoti wezwe wena ndoda kanjalo ngidlulile ngokuphuza ngidlulile ngokubhema ngidlulile ngokuqamba amanga ngidlulile ngamahlaya ngidlulile ngokuncokola ngidlulile ngawo wonke lamazi yangathishu iBhayibheli lathi siyoziphendulela ngawo ngifuna isibonakaliso ngifuna uphawu empilweni yami ngibeka izandla zami ngokukholwa khona manje phezu komhlatshelo wami uJesu Kristu ngizikhomba njengomuntu ofile noma owesifazane ofileyo umfana noma intombazane ngiyafa manje kanye naye ngoba wafa ukuze ngiphile futhi ngimukele ukuphila kwami kuye futhi oh Nkosi kwazise kimi kulobo busuku ukuthi kuphile kuphakade manje kuhlala ngaphakathi kimi cabanga leyo micabango kholo lezo zinto ukuthi lonke leli qembu labantu elimi lapha phezulu phansi futhi nxa zonke endaweni bonke mabakuthathe lokho ngokujilile nangobuqotho uzobona umhlangano wo kuphulukisa ungakaze ubone ngaphambili lapho kuqala lokho esikudingayo manje ukuphulukiswa komphefumulo wethu ukukholwa into ethize ngithi ebamba izwi ukuthi lapho ubona izwi lenziwa libe ngeliphathekayo khuluma izwi nje futhi liyoba njalo njengoba umRoma asho kuJesu khuluma izwi nje futhi lizoba njalo Baba sizulweni ngiyaqonda ukuthi umkhuleko wami manje ophakathi kwabaphilayo nabafileyo ngiza kuthini inkosi na hloboluni lwamagama engingalusebenzisa na Ngubi ukuzwakalisa ngingeza ngakho kuwe Nkosi na? Angazi ukuthi ngithini, baphakamise izandla zabo, uyazi ukuthi yini eyayingemva kwazo, noma ngabe bekukuhlosile, noma bakwenza nje njengenjwayelo, noma bebekuhlosile ngempela. Uma bebekuqondile Nkosi, ngiyazi usho izwi lakho, ulungele ukuveza noma yini oyithembisile.
Each one of them
are clean. Each one is 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 clean. Each
one
is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is clean. Each one is
clean.
Each one is clean. Ngamuzala iphulwa khona emzimbeni wakhe lolo uphawu uphawu lwaphakade ngokuphila kuphakade ngikholekela ukuthi luzofika phezu kwalowo nalowo manje onamakhanda abo ekhotheme futhi uma bezolwemukela. Bayabonga kulobu busuku Nkosi ukuthi wenze indlela. Bayabonga ngoJesu Kristu into efileyo owayivusela ukulungisiswa kwethu. Ukukhombisa ukuthi uma sithatha ukuphila kwakhe singaphila phakade kwangathi lungehlela phezu kwaleli qembu labo abaphakamise izandla zabo futhi mhlawumbe abanye babo ngenkathi bazi ukuthi bebefanele ngabe bakwenzile kodwa bakubeke eceleni isikhathi eside kakhulu neside kuze ukuthi emva kwesikashana kukhona isibazi sokusikeka lapho asisekho isifiso. Nkulunkulu msukumise lowo muntu futhi lokhu kungase kube ubusuku bokugcina emhlabeni ukuthi bazophila. Kusasa kungase kube late kakhulu. Umnumzane Kennedy wazi kanjani ukuthi ehla ngesitaladi ehleka ukuthi ngomzuzu wodwa owengeziwe uyobelela ethangeni lomkakhe efile. Ngeviki ledlule ubejabule ethokoza edlala nabantwana bakhe. Kulobu busuku umzimba wakhe uyabumbeka ethuneni indoda eyaziwayo umongameli wethu kodwa ukufa kukhethi bala lamuntu kufanele kufike. Kuthi manje Nkosi sengathi singakulungiselela lokho kufa kuleli hora. Ngiyakwemukela Nkosi kabusha, ngizilangazelela kabusha nawe kulobu busuku Nkosi njengoba ngimi epulpiti. Njengoba ngikhulume kubantu kulokhu kuza mayelana nokuvakasha kwakho esiqongweni sentaba Nkosi uNkulunkulu ngiyakwethembisa kabusha mangiphile inqobo nje uma ufisa ukuba ngiphile futhi mangithembeke emigomweni yalelizwe sengathi ngingaphila ngize ngikwazi ukukhulula eyami imicabango ngikhulule eyami impilo futhi ngivumele ukuphila kukaJesu Kristu kubonakale ngakho ezwini lakhe elitshenjisiwe lalolu suku futhi kwangathi lesi sithembiso esikhulu singafika phezu kwalowo wonke umuntu okhona manje ngokuba sikucela egameni likaJesu Kristu. Namakhanda ethu ekhotheme manje.
A fountain filled with blood drawn from Emmanuel, and sinners plunge beneath the flood. With our heads bowed,
manje namakhanda ethu ekhotheme wena owenze lokho wamukela Jesu Kristu ngiyakufuna ngifuna uphawu lwakho. Ngiyabonga umkhuleko wakho okusindisayo, ukukholwa kwakho okusindisayo. Uyakholwa manje ngenhliziyo yakho yonke futhi uzilungele umbhaphathizo womKristu. Ungasiphakamisa nje isandla sakho na ngisho nje ngilungele, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Kunjalo isitezi siphansi, angazi ukuthi bangaki abasezansi lapho. Vele uthembise uNkulunkulu emuva ephikweni lapha kwesokudla sami. Manje ngikholwa uJesu Kristu futhi ngilungele umbhaphathizo womKristu. Endukani lowona lowo futhi ipapatizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono. Ukwani na upapathizelwani egameni lika Jesu Kristu na okokuthethelelwa, ukuthethelela. Alike ligama ngaphansi kwezulu elinikezwe phakathi kwabantu okokuthethelelwa kwezono. Futhi niyakwamukelisa uphawu ngokube sithembiswa ngesenu nesaba abakude wonke. Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza futhi uma uNkulunkulu kubiza futhi uphakamise isandla sakho, khona-ke isithembiso singesakho. Bonga, zenze wena phezulu lapha futhi uzibandakanye noKristu ngenkathi uzela umbhaphathizo wamanzi. Umfundisi uzohlangana nawe lapha futhi alungiselele izinkonzo zombhaphathizo lapho ufuna ukubhaphathizwa. Ngicabanga ukuthi banezingubo lezinto sezilungele khona manje egumbini elingaphansi okwenkonzo yombhaphathizo uma nifisa kanjalo. Uhlehlisi kusasa, kwenze manje. Obeka isandla sakhe ejeni aze ngisho ajike abheke emuva. Akakufanele ukulima bese ubala uphawu emsebenzini wakho luveze yonke indawo. Noma uma ubonga, phakamisa izandla zakho futhi ubonge kuNkulunkulu ukuthi ubandakanywe noKristu. uNkulunkulu akubusise. Ya manje Tate okanye ukukhwela kwami kubheka kuwe Tate wethu Ana Jina. Uma uzophelezela upiano, ukukhwela kwami kubheka kuwe. Sisamile futhi sime ngezinyawo zethu khona manje ukunikeza ubufakazi kuNkulunkulu. Ake ngamunye manje aculele lihubo lidala lebandla ngekusasa ukuthi uma sisuka lapha elizwe laphambi kokubonga okulandelayo futhi usuku lokubonga ukuthi zonke izinsuku ekuphileni kwethu kuyakuba ukubonga, ukuthi izwi lisaphila, ukuthi sibandakanywa naye ekufeni, kubelwa nasekuvukeni. Futhi manje ninaye nisesitezi sikaphansi, wena okuvulande sesitezi, nawe ngaphandle emihubheni othile ozohlangana nawe lapha manje ukuthatha isicelo sakho sombhaphathizo wamanzi esikhashanyaneni nje. Masivala amehlo ethu manje, siphakamise izandla zethu kube umnikelo wethu wokubonga kuNkulunkulu. Esitezi sikaphansi, esitezi esiphezulu, yonke indawo kulungile.
Be a light and grief around me spread. Display your token. Be thou my guide. Oh, bid darkness turn to day. Oh, why?
Sendiphane ngokuzithoba ngempela ngobizo olunjalo ngizwa ukuthi ngifanele ngibize labo abazongenela ukuba benyukele lapha phambi kwaleli altare. Ingabe ukukholwa kwakho kubheka kulokho na? Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi lapho ibandla lalimile nomoya wehlela phezu kwendoda futhi yaprofetha ukukhuluma ngezilimi nokuhumusha yisiprofetho. Ngakho-ke ngicela abangenele manje uma nizoza ngaphambili nina eningazi ukuqinisekisa ukuthi ninalo nisizwile leso sixwayiso na aninaso isikhathi esiningi kakhulu. Kungahle kube ithuba lakho lokugcina kulobu busuku, kungahle udabukise okokugcina. Ningeza sisakhothamisa amakhanda ethu futhi sicile futhi phansi kunomthombo kulungise lapha manje ogcwaliswe ngegazi limuncweni ithanjeni ka-Emmanuel. Kulungile amakhanda enu ekhotheme, wozani abazongenela. Ngiyafuna uNkulunkulu akubusise. Yenyukani ngomanje isithu eziziphezulu noma isithu eziziphansi, kubukani futhi nibuthanele ndawonye futhi athumele umfundisi ezansi lapho manje ukuba akunakekele. Hamba uye phambili manje wena ozayo kuphuka khona manje, ungabe usakuhlehlisa, ungavumeli uSathane athi ho ngesinye isikhathi kwenze khona manje. Khona manje ngokushesha nyakaza, phatha udondolo esandleni sakho, udondolo esandleni sakho, izinkalo zakho ziboshiwe, iPasika liyeza. Kubeka ukuma nje, ukubeke wehle, woza ukhuphuke ngonga khona. And sinners, don't try, just don't take a chance. It's too late to take a chance. Ungazami, ungathathi ishansi nje, sekuleyithi kakhulu ukuthatha ishansi ngale. Uma ungaqinisekile, woza manje, manje isikhathi.
The dying thief rejoice to see that thou, oh, real thanksgiving is day. Someone's thankful that God sent his son.
Othile ubonga uNkulunkulu ngokuthi wathumela indodana yakhe ukuze ikhonjwe phakathi kwabantu.
Alas, he washed all my sin.
Uthi seninikazi ngesikhala esiphakathi lezihlalo, kulungile, woza ngodade.
Wash all my sin away. Wash all, oh, Tallahassee. Warshaw, my sins are.
Oh, mchombo ulapha manje siphakamise izandla zethu yonke indawo ekubongeni uNkulunkulu ukubonga baba uNkulunkulu yemukela ukubonga kwethu kulobuso kuyemukela laba bantu ebusweni wakho Nkosi sikunika ukubonga nokudumisa ngenkosi yethu Jesu abanye benu bazalwane yehlali phakathi kwalaba bantu manje uzani nehla ngophakathi kwabantu makabonga uNkulunkulu ngiyabonga kulobuso ngomoya ongcwele nangezinto esaziyo ukuthi uyazenza mina nizungeze ngalitshare manje nikelani izimpilo zenu kuye ngo lesi makube yisikhathi lapho kuphila kungena khona bongani nje enkosini manje nonke ngokubonga nje wakwethembisa umoya ngiphele bonga ngawo lokho ababekwenza bebonga futhi bebusisa uNkulunkulu ngezithembiso ukholwe nje manje 41 waza